be seated.
Ningahlala phansi. Impela ngiyacabanga lena inhlanhla enhle kakhulu ukuba lapha kulobusuku ngokwazi kwami lesi sikhathi sethu sokuqala ukuba sike sibe eTampa okomhlangano. Bengilokho ngibhekile njalo ngokulindela okukhulu ukuza lapha ukuvakasha nani indawo enhle kanje futhi nabantu abahle kakhulu esi njengoba ngicabanga ukuthi kuyoba khona umhlangano omuhle lapha. Futhi ngakho siqondile maduze nje ukuthi besiza lapha ngakho kade sikhuleka futhi silindele lithuba elihle egcineni selize lafika. Manje asingeke sibe lapha kade kakhulu ubusuku obune nje. Nangasonto ntambama futhi sizama ukukhipha wonke umzamo esingawukhipha ukudumisa uJesu Kristu nokusiza umbuso wakhe uqhubeke. Sithemba ukuthi uma sesihamba ukuthi ngamunye uzokwemukela umvuzo lonke ibandla elithatha ingxenye futhi hayi lokho kuphela kodwa wonke amabandla ezweni lonke azozuza ngokuhlala kwethu. Futhi ngiqinisekile sizozuza ngokunivakashela nokukhuluma nani, nokushumayela kini, nokukhuleka nani. Futhi silapha ukubona ukuthi mingaki imphefumulo esingayithola isindiso embusweni kaNkulunkulu futhi khona-ke futhi nokukhulekela abantu abagulayo, ogulayo nodingayo. Asizame ukuthatha indawo kadokotela manje ngoba asisuyi dokotela. Sizisho nje ukuthi sikhulekela isiguli sakhe ukuthi uNkulunkulu uzokuphilisa futhi ngakho ngiqinisekile ukuthi uzokujabulela lokho. Futhi ngakho manje okwethu esizama ukukwenza kule mikhankaso ukuphakamisa uJesu Kristu futhi lokho ukuthi ngiqinisekile akuzukuqhubekisa noma ubani wenu uma sizama ukuphakamisa uJesu Kristu ngokuba yilokho esikuzele lapha. Manje wonke umKristu lonke ikholwa belilangazelele ukumbona ukuba nendlela ethize ukuxhumana naye nokuthola okuningi kwakhe limkholwe kakhulu. Futhi yilokho esizele ukukwenza lapha ndawonye ukubona ukuthi ngeke sadonsa kanye futhi sikholwe imibhalo ngaleyo nhloso. Manje bazalwane bami lapha abefundisi bekhawulana, ngijabula impela ukubona lesi sixuku sabefundisi ochasayo kulo mkhankaso. Futhi angikho lapho ukuletha noma yini entsha kodwa nje ukuhlanganisa ngentambo inetha yami neyabo. Niyazi uJesu wathi umbuso wezulu ufaniswa nomuntu owathatha inetha futhi waya echibikazini futhi wayifaka phakathi futhi ngenkathi engenisa inetha wayenazo zonke izinhlobo kule netha. Manje singabadobi khona-ke futhi nje lapho izinhlanzi eziningi kakhulu kulelo chibikazi uNkulunkulu azifunayo futhi uma inhlanzi yokugcina isiphumile konke sekuphelileke. Manje asazi ukuthi leyo nhlanzi iyokhishwa nini kulo. Futhi manje ngilapha inetha eyodwa sizothi izofinyelela emafidini angaka, enye inetha izofinyelela emafidini angaka. Khona-ke uma sibeka onke amanetha ethu ndawonye ngizohlanganisa ngentambo elami nawabo, singeluleka siye phambidlana futhi mhlawumbe kulokho singabamba ezinye ebesingezibambe ngokunye. Sonke siyakholelwa ekufikeni kwenkosi ukuthi ukufika kwayo sekuseduze masinyane. Siyakholwa ukuthi sekuseduze manje, asazi nje ukuthi ngasiphi isikhathi eyofika ngaso. Ekubukeni lokhu sifuna ukukhipha wonke umzamo esaziyo ukuthi kanjani ukuqhuba umbuso nokuthola lowo muntu wokugcina osindisiwe angene embusweni. Futhi uma owokugcina esesindisiwe akuyikuba noyedwa ngaphezulu kodwa kuyoba nje ngabangaka nje. Futhi uma lowo wokugcina esengenisiwe umzimba kaKristu usuqedhiwe, uhlwitho luzofika. Futhi ngakho silangazelele lolo suku ukuphuma kule ndawo esikuyo manje ngoba impela isibhedlela sabaguliswa izinhlupheko. Siyakwazi lokho, kugcwele ukugula, isifo nezindumalo nezinkathazo. Futhi hey, ubani obengafuna ukuhlala lapha uma kukhona indawo engcono kangaka ukuya kuyona? Ngakho sizama ukuthola wonke umphefumulo usindiswe ukuze uJesu afike. Futhi ngeke afike kuze kuthi lowo wokugcina onegama lencwadi yokuphila owafakwa lapho ngaphambi kokusekelwa kwezwe uma lelo gama selibiziwe lowo ngokugcina-ke wafikela ukuhlenga ukubuyisela emumva ukuhlenga ukubuyisela emumva futhi uma esefaka okugcina uhlezi ngakwesokunene sikankulunkulu kulowo busuku enza umsebenzi wakhe wokulamulela futhi uma lowo mphefumulo wokugcina ususindisiwe owahlengwayo futhi wabonwa futhi waziwa nguNkulunkulu ngaphambi kokusekelwa kwezwe uma lowo mphefumulo wokugcina ususindisiwe lokho kuvala incwadi khona-ke iwundu liyaphuma lithathe incwadi esandleni sokunene sakhe ohlezi esihlalweni sobukhosi khona-ke uyeza-ke uza emhlabeni ngicabanga ukuthi uNkulunkulu izikhathi eziningi singenwa ukwesaba futhi siqala ukucabanga awukufanele kube ngale ndlela futhi sifanele sikwenze ngale ndlela noma sikwenze ngaleyo ndlela asinalutho esifanele silwenze kukho ukubamba nje iqhaza lethu asiholela ukuba silibambe khumbulani akukho okungaphandle komgudu omkhulu uNkulunkulu onamandla onke wazi impela nje ngaphambi kokusekelwa kwezwe ukuthi siyohlala lapha kulo busuku uma engongenasiphelo ufanele ngakho angeke abe ngongenasiphelo ngaphandle kokwazi zonke izinto futhi ngokwazi kwakhe phambili wayazi ukuthi lo mhlangano uyoba lapha futhi mhlampe umiswa nguye ngethemba ukuthi kunjalo ukungenisa abaningi embusweni wakhe uNkulunkulu njengasekuqaleni wayenguNkulunkulu nje wayengesuye uNkulunkulu ngempela wayengophakade nje uNkulunkulu igama lethu lesiNgisi uNkulunkulu lichaza into ekhonzwayo futhi kwakungekho lutho lokumkhonza wayengoziphilela yena u-Elohim ngakho kwakungekho lutho lokumkhonza ngakho nje wayengophakade omkhulu kodwa kuye kwakuyizingxenye ezingehlukaniseki futhi izingxenye ezingehlukaniseki imicabango njengoba nje ufanele ucabange noma yini ngaphambi kokuba uyikhulume khona-ke uma ukhuluma kuba yizwi futhi khona-ke ungophakade futhi kuye kwakuyizingxenye ezingehlukaniseki futhi wakukhuluma futhi kwakuyizwi futhi izwi lenziwa libonakaliswe futhi njengoba izwi lenziwa libonakaliswe nguNkulunkulu eba yinto ephathekayo futhi ngakho yonke into esisikhathini ngqo asifanele sikhathazeke ngalokho yena uzoba nayo yonke into akasoze avumele isitha sakhe simedlule ngaphezulu uyovumela isitha senze izinto ezithize uhola abantu baye ekulingweni ukuvivinya umntwana wakhe wakhe nokunye nokunye ngokuba yonke indodana eza kuNkulunkulu ifanele ilayo nguNkulunkulu futhi ivivinywe ngakho-ke uma singenakukumela ukulaywa khona-ke siba ngabantwana besihlahla futhi hhayi lokho esizisho ukuthi siyikho ngakho leli viki lonke leli viki sibe ke ukholo lwethu phezulu lapho njengenzalo yangempela ka-Abrahama njengoba sifanele sibe njalo asimkholwe uNkulunkulu futhi khona-ke sizokhulekela abagulayo futhi senze yonke into esingayenza ukusiza siqhubeke futhi uma sesihamba sethemba ukuthi kuzoba khona imvuselelo eyifeshini endala kulo lonke leli dolobha lapha ukuthi abantu bazophithizela phakathi lapha besuka ndawo zonke kuminyene phezulu kulamabandla kanjalo njalo okwemvuselelo eyifeshini endala sedlulile nje emvuselelweni enkulu eminyakeni eyishumi nanhlanu edlule eyishumi nesithupha sibe nemihlangano emikhulu yephule onke amarekhodi omlando ngokwazi kwami umlando ngokujwayelekile imvuselelo ihlala iminyaka ishe emithathu kodwa lena iqhubeke iminyaka eminingi futhi manje imilile imvuselelo isiyehla ugqozi lwabantu luyafa futhi ungakubona ethempelini elidala iVesta eRome ngenkathi imililo iphuma abantu baya ekhaya kodwa sizama ukwakha futhi le mililo futhi kulo lonke igquma esingakwazi angeke ngikwenze akukho umfundisi ongakwazi kuthatha thina sonke ndawonye emkhulekweni nokukholwa nokuthemba uNkulunkulu ukubona umoya ongcwele uqhubeka ukubusisa abantu bakhe njengoba silinde ukufika kwakhe Manje inhloso yami ekukhulekeleni abagulayo ngizokhuluma ngalokho manje umkhuleko wabagulayo ungu asizami ukusho ukuthi sikhonela lokho lapha thina yodwa into esikhonele kodwa ukukhulekela abagulayo kuyinto encane ngeke zwakala okukhulu ngokuncane siyakwazi lokho ngakho kodwa uJesu wakusebenzisa ngicabanga ukuthi bahlawumbisela ecishe amapercenti angamashumi ayisishiyagalombili nesithupha enkonzo yakhe kwakungumkhuleko wabagulayo ukuphilisa abagulayo ngoba kulokho kubamba ukunaka kwabantu futhi khona-ke sonke isibonakaliso sinephimbo emva kwaso futhi iphimbo lifanele libe iphimbo langokombhalo okufanayo njengoba kufanele kube isibonakaliso sangokombhalo futhi khona-ke isibonakaliso siphelekezelwa iphimbo njengomose ngenkathi ehlela eGibhithe iphimbo lesibonakaliso sokuqala iphimbo lesibonakaliso sesibili futhi yonke into enkulu eyenzeka noNkulunkulu enikeza isibonakaliso kunephimbo elilandela leso sibonakaliso njengoJona ngenkathi ekhululwa esiswini somkhoma leso kwakuyisibonakaliso khona-ke iphimbo lakhe lalingokuthi phendukani kungenjalo ezinsukwini ezingama-40 nizobhubha ngakho kuhlala njalo kunephimbo elihamba nesibonakaliso manje sizama ukukwenza ukuzama ukuthola abantu ukuba bakholwe iNkosi uJesu ukumemukela nje ngaphandle kokubekwa izandla manje siyazi kunombhalo othi bekani izandla phezu kwabagulayo futhi bayosinda futhi asizame ukululaza lowo mbhalo ngoba lowo kwakungumyalo uJesu Kristu awunika ibandla ukubeka izandla phezu kwabagulayo kodwa uma nizovumelana nami lokho kwakufana kakhulu nesiko lamaJuda manje khumbulani intombazane eyayilele igula yafa indodakazi kaJayiri wathi woza ubeke izandla zakho phezu komntwana wami futhi uzophila kodwa induna yekhulu engumroma owezizwe wathi angifanele ukuba ungene phansi kophahla lwami khuluma nje izwi futhi inceku yami izophila futhi uJesu waphenduka wayesethi angaze ngikubone ukukholwa okunje kwa-Israyeli niyabo indlela yowezizwe ukumkholwa ngokoqobo nje mkholwa manje sibeka izandla phezu kwabagulayo kusobala siyakwenza kodwa sizama ukuletha into ekhona impela ngemibhalo kaJesu Kristu ekhona khona-ke uma wena ngokukholwa ufinyelele phezulu futhi umthinte wena uqobo niyabo njengowesifazane onomopho wathinta ingubo yakhe awu wena uthi uma ube lapha bengiyomthinta ibhayibheli lithi kumahebheli 3 ukuthi manje ungumpristi omkhulu ongathintwa ngobuthakathaka bethu angathintwa nje impela kulo busuku njengoba athintwa ngaleyo nkathi ngakho sifuna ukumthinta ngokujwayelekile omunye uthi awu uyamazi umfowethu sibanibani omunye umfundisi umvangeli wabeka izandla phezu kwami futhi inkosi yangiphilisa babeka umfowethu sibanibani wabeka izandla niyabo lokho kwenza wonke umuntu afune ukubona lowo mfowethu ukuba abeke izandla phezu komunye empeleni kwangesizwe izandla zomfowethu ezakwenzayo ukukholwa kwakho yilokho okukwenzayo ngakho uma umvangeli eshiya idolobha umelusi ungumfo nje omncanyana ekuboneni okwebandla ngokwejwayelekile izinto ezithize ziyenzeka ukuphilisa nokunye nokunye bacabanga ukuthi bafanele babe nalowo mvangeli abuye edolobheni ngaphambi kokuba noma ubani aphiliswe lalelani ningakukhona lokho ukukholwa kwakho kuNkulunkulu okwenza ukuphilisa niyabo ufanele ukholwe uNkulunkulu futhi manje uma ungamthinta khona-ke akukho muntu obeke izandla phezu kwakho kube ngokukholwa kwakho okumthintile futhi ukukholwa kwakho kulethe into ekhona impela ngakho khona-ke akukho muntu okuthintile kodwa ukukholwa kwakho kumthintile futhi ngakho lokho kulethe ubufakazi bangoqobo bangempela kuyeke yilokho esikukhonela lapha ukumdumisa manje usuku ngalunye indodana yami izokwehla futhi ikhiphe amakhadi omkhuleko uma ingekho lapha omunye awu wemikhankaso uzowakhipha futhi bakhipha amakhadi omkhuleko ikhadi elincane nje elinenombolo kulo ubusuku nobusuku sibiza lezo zinombolo futhi kukhulekelwe abagulayo futhi manje futhi usuku ngalunye bakhipha amasha ngoba abaqala ukufika bayangena futhi uma bewakhipha onke usuku lokuqala abalitholi ithuba ukuthola noma yiliphi ikhadi lomkhuleko. Futhi khona-ke kulokho akekho owaziyo nje impela ukuthi umugqa omkhuleko uzobizwa ngaphi, njengoba sesibe nenqwaba yesehlakalo ekuphathalaneni nalezo zinto. Saba nomfo oyedwa ngesinye isikhathi ethengisela abantu amakhadi omkhuleko sibenyusele emsamo, ngakho safanele sikumise lokho kusobala. Ngakho khona-ke siyedwa futhi umfana wehlisa amakhadi omkhuleko phambi kwenu njalo kusihlwa ligamenxa elisithupha, futhi uyawaxova la makhadi omkhuleko khona phambi kwenu. Bese-ke ewathathwa futhi ningahle nithole elishumi, omunye athole lamashumi amathathu nanhlanu, olandelayo elamashumi ayisishiyagalolunye, olandelayo elamashumi ayisithupha, kanjalo. Bese kuthi-ke futhi angeke azi ukuthi yiliphi ikhadi onalo. Futhi enye into, khona-ke ngiyehla ebusuku ngingazi neze nje lapho esizoqala khona. Singahle siqale indawo eyodwa enye indawo nomaphi emumva naphambili. Ngezinye izikhathi ngibala ukuthi bangaki abantu okulomugqa, futhi ngiwaphindaphinde ngalomugqa, futhi ngiwehlukanise ngalomugqa. Akuvamise ukuba njalo. Ngangiba nomntwana omncane osukumayo futhi abale, futhi lapho eme khona lapho ngiyoqala ukholwe noma cha, umama wayenomncane omango enombolweni yakhe. Sisalokhu siphathelene nezidalwa ezingabantu, niyabo. Ngakho ufanele ukwenze ngenye indlela. Ngakho lokhu kusetshenziwe manje kuhle eminingi iminyaka eminingi, futhi sizobe sikhulekela abagulayo ubusuku ngabunye. Inkosi Thanda. Futhi manje ngifuna ningikhulekele, futhi manje sikholwa ukuthi uJesu Kristu saphila. Sikholwa ukuthi zonke izinkolo zingahle zibe kahle, kodwa akukho neyodwa yazo, futhi akukho neyodwa yazo eqinisile nelungile, kodwa ubuKristu. Ngiyisithunywa senkolo, sengizungeze umhlaba kaningana, futhi ngibe kulo lonke uhlobo lwamasimu akwamanye amazwe, kanjalo njalo. Futhi ngibizwile abahedeni uBhuda noMohammed nabehlukile ngokuzungeza umhlaba wonke jikelele. Kodwa yinye kuphela inkolo yeqiniso, kuyiyo ngempela eyodwa eqinisile enensindiso kuyo, futhi lobo ubuKristu. Sinezinhlobo eziningi kakhulu ezehlukene zabo esizibiza ngobuKristu, kodwa bonye ubuKristu. UbuKristu akusilo ihlelo, akusilo iqembu labantu. UbuKristu umuntu, lowo nguKristu, futhi wena uyisikhonzi sakhe. Futhi manje siyakholwa ukuthi uyaphila, wavuka kwabafile. Sikukholwa lokho ngayo yonke inhliziyo yethu, futhi siyakholwa ukuthi ulapha khona lapha manje. Kholwa ukuthi uyaphila nje kulobu busuku, njengoba wayelokhu enjalo. Futhi ufika phakathi kwethu ukuzifakazisa yena uqobo kuba lapho ngokufanayo nje njengoba wayenjalo. Kodwa kade sinezikole ezinkulu namakholeji kusobala. Ngenkathi sithola lokho, siqala ukuthola amadoda anemiqondo futhi ayijovela phakathi. Uma amadoda amabili eqalile avuma ukwenza inhlangano, futhi nje ngokuhle njengoba injalo, nokho cishe ngonyaka kuyoba khona zonke izinhlobo zezinto zijovelwe phakathi lapho kuleyo nhlangano, ngoba ninemiqondo ehlukene futhi okudif. Ngakho kulungile kugcina ubuzalwane, futhi akukho lutho okuphambene nakho. Kodwa into yakho ingukuthi awusindiswa ngenhlangano yakho ngehlelo lakho, usindiswa ngokukholwa kwakho uqobo kuJesu Kristu. Yilokho kuphela, ngakho kuphakathi kwakho noKristu kuphela. Ngakho ufunisise umbhalo futhi umkholwa ngayo yonke inhliziyo yakho, futhi uzokusindisa noma akuphilise. Uma engaligcini izwi lakhe, khona-ke akasuye uNkulunkulu. Futhi uma eligcina izwi lakhe, liyafakazisa ukuthi unguNkulunkulu, niyabo. Ngakho yena siyamkholwa ngayo yonke inhliziyo yethu. Futhi manje khulekani nami, futhi sizokwenza okuhle kwedlula konke esingakwenza. Futhi ubusuku ngabunye sizozama ukuphuma kuse-eli. Ngokwejwayelekile siphuma ethabernakele noma ezindlini cishe ngaphambi kokuba ligamenxe elisishiyagalolunye. Manje kulo busuku kungaba nje ngokuthi ukuba kude kancanyanyana impela, angazi impela, nokho sinemizuzu engamashumi amane nanhlanu. Ngakho kungahle ukuba siphume ngesikhathi kulobusu. Sikhuluma isikhashana kodwa kulobusuku ngifuna ukubeka izisekelo zalokho esizama ukuzuza ngempumelelo futhi phakathi lapho kuthatha isikhathi esininganyana ukunindlalela lokho nje esihlose ukukwenza enqubweni yesiphiwo esivela kuNkulunkulu ebandleni lakhe ebantwini bakhe. Futhi isizathu ngeke impela sikulungisise akukhondlela esidalweni esingumuntu ebesingakwenza futhi kanjani ngokuthi ebusukwini nje obuthathu noma ubune ukukwenza ngabo cishe nje isikhathi othola ukwazana nakho konke ukuzwa okwehlukile kuyasuka ngokuba yizihambi awu khona ke uqala ukubona abanye abantu abaphilisiwe nezinto eyenzekile uyihlolisisile umbhalo futhi uthi awu lokho kubophezelekile ukuba kube njalo angaze ngikubone kanjalo kodwa nakho futhi kufanele kugijime kusuka uGenesis kuya ezambulweni manje ngiyakholwa ukuthi uNkulunkulu angenza izinto engalotshwanga kuleli Bhayibheli ngikholwa ukuthi angakwenza ngoba unguNkulunkulu kodwa inqobo nje uma enza akwethembisa lapha kuhle ngokwanele kimi angikholwa ukuthi noma yini ifanele yenezelwe kulencwadi noma isuso kuyo ngiyakholwa ukuthi liyisambulo esiphelele sika Jesu Kristu ngiyakholwa ukuthi kuyilokho futhi yonke imfundiso noma kanjani ifanele ivele kuleli Bhayibheli futhi uma ungibamba ngisho izinto futhi ngenza izinto engekho ngokombhalo nombhalo oyethenjisiwe waleli hora khona ke into ukuba uyenze ungikweleta yona ukubona imanager nokubona ukuthi ngiyaqondiswa ngakho ngoba ngisidalwa esingumuntu nami ngifuna ukuya ezulwini ngokufanayo njengoba nonke ufuna manje kulobusuku sizofunda okunye okuphuma ezwini likaNkulunkulu eliphakathi futhi kuqala sizofunda icishe amavesi amathathu esahlokweni sokuqala sencwadi yamaHebheru futhi sizofunda amavesi amathathu esahluko sokugcina isahluko seshumi nantathu sencwadi yamaHebheru manje siyama njalo uma senza isithembiso sokuthoba noma sokushaya indesheni eflegini noma sicula the Star Spangled Banner kanjani ngezwi likaNkulunkulu na asime sisafunda manje lalisisani njengoba sifunda lelizwi eliyigugu amaHebheru kuqala futhi khona ke amaHebheru eshumi nantathu futhi siqale ngevesi lesihlanu futhi sifunde nelesishiyagalombili uhlanganisiwe uNkulunkulu esikhulumele endulo kokhokho ngabaprofethi ngamathuba amaningi nangezindlela eziningi ekugcineni kwale mihla ukhulume kithina ngendodana yakhe ayimise ibe indlalifa yakho konke owadala ngayo futhi amazwe yona ethi ingibeze ngezela kwenkazimulo yakhe ifuze yena uqobo iphasa konke ngezwi lesithembiso sayo isiyenzile ukuhlanzwa kwesono sethu yahlala ngawesokunene somkhulu kweliphezulu manje amaHebheru eshumi nantathu elihlanu ukwenza kwenu makungabi ngokokufisa imali yaneliswani ngeni nakho ngokuba yena ushilo wathi angisoze ngakuyeka angisoze ngakushiya ukuze sisho ngesibindi sithi inkosi ingumsizi wami futhi angiyikwesaba umuntu angangenzani na bakhumbuleni ababenihola bekhuluma izwi likaNkulunkulu kini niqonda kuphela kokuhamba kwabo nilingisa ukukholwa kwabo uJesu Kristu ngoyena izolo namuhla naphakade asikhothamisa amakhanda ethu okumkhuleko futhi sisakhothamisa amakhanda ethu nezinhliziyo zethu futhi ngabe ikhona isicelo phakathi lapha ubungathanda ukukhunjulwa ukuthi ubungathanda ukuthi okungaka kuNkulunkulu lomhlangano usaqhubeka kuNkulunkulu nginesidingo esikhulu ngikhumbule Nkosi ubungathanda kwaziwe njengoba uphamisa izandla zakho na uthi ngikhumbule ngilapho ngowesidingo Nkosi Baba wethu wasezulwini sisondela kuwe kulelo gama elenele konke lenkosi uJesu sazi lokhu ukuthi wathi cela noma yini kubaba ngegama lami kuyophiwa futhi sijabula kakhulu ukukwazi lokho Nkosi ukuthi sinalesi siqiniseko ukuthi uma sicela noma yini egameni lakhe kuzwiwe nguNkulunkulu futhi siyakhuleka baba kulo busuku futhi isicelo sami nezandla zami zombili ziphakeme ngiyakucela baba wasezulwini kuba uphendule esinye salezi zicelo akukho kungabaza kunabantu lapho ukuthi abathandiweyo babo abasindisiwe futhi banokugula futhi mhlawumbe izinkathazo zasekhaya izinkathazo zemali futhi oh uNkulunkulu izwi elidala impela liyagula ndawo zonke futhi thina sibuka ukufika kwakho Nkosi lapho kuyoba khona okukhulu iminyaka izinkulungwane isikhathi seminyaka eyinkulungwane futhi lapho abalungile bazophatha futhi babuse noKristu sibheke lelo hora Nkosi futhi sizama ukuphila kanjalo ukuthi lesi isikhathi esibona ngaso isizukulwane sokugcina phezulu komhlaba futhi silinde ukufika kwakhe futhi siyakhuleka baba ukuthi uzosindisa wonke umphefumulo ongasindisekayo kulelizwe lomhlangano usaqhubeka siphe khona baba khona ke uma umhlangano usiphelile uma sibageja kwangathi kungafika imvuselelo kuwo onke amabandla futhi shesha Nkosi woza sibona ukuzamazama komhlaba okuningi futhi kuhlakaza umhlaba ezindaweni ngezindawo futhi izinhliziyo zabantu ziyehluleka ukwesaba okusambathekile komdabu nolusizi nezizwe futhi sisekupheleni kwesikhathi nje sicabanga ukuzamazama okukhulu komhlaba ngolunye usuku futhi kwakungakaze kube khona kunjengakho kuphela iminyaka engamakhulu ayishumi nesiyagalolunye eyedlule ngolunye ulwesihlanu lukagodi ngenkathi uJesu ekade enqatshwe yizwe umhlaba wangangazela ndawo zonke uNkulunkulu uyenqatshwa futhi umhlaba wangangazela ngelinye ilanga namagquma nezintaba zawo laphakathi amadolobha awa namanzi athi fu emoyeni nomhlaba wonke wakuzwa kuyoba njani uma ubuya Nkosi na akumangalisi bakhala emadwaleni nezintaba asilungele lesi sikhathi esikhulu sokuya ekhaya baba siphe sonke isicelo ngokuba sikucela egameni lika Jesu amen ingahlala phansi manje kakhulukazi ngifuna nilalele nikani isikhathi phakathi futhi nje thoniphani impela ngakho konke okungenzeka kakhulukazi sisakhuluma ngoba uma ningawatholi amazwi esifanele siwabeke phakathi endaweni ubusuku ngabunye bese ke niza emsamo ningazi ukuthi nizokwenzani niyabona finally iqonde nifanele nize nokuqonda futhi ileyo ndlela uKristu afuna size ngayo futhi uma nifanele nibe nokukholwa kweni kwenzayo uma ningenakho nihamba nje ngohlobo oluhlofuhlofuzayo ngathemba kanjalo akusoze kwenzeka angeke kwenzeke niyabo ningeke naba nokukholwa uma nihamba kanjalo nifanele nazi ngempela ukuthi niyapi futhi nazi ukuthi kuzokwenzeka khona ke nina nineqiniso ke ukuthi kuzokwenzeka manje khumbulani ningakhohlwa ingqikithi yethu ingokuthi futhi indikimba yethu ukuthi uJesu Kristu nguyena izolo namuhla naphakade manje sihloko sendikimba eyami sale ubusuku sithi uKristu ukhonjwa ngokufanayo kuzo zonke izizukulwane manje iBhayibheli lathi unguyena izolo namuhla naphakade futhi sifuna ukwazi ukuthi wayengaba kanjani singamqonda kanjani ume lapha njengoba nje wayekhona nangasiphi esinye isikhathi khona ke sizothanda ukwazi ukuthi uqondwa kanjani phakathi kwethu kunabantu abaningi kakhulu abanemibono eminingi kakhulu eyehlukene ngaye niyabonga ngamunye njengomuntu ngayedwa ezama ukuhlanganisa umbono wethu ngoKristu ukuthi wayeyini ukuthi ubukeka kanjani nokuthi osiyazi bokusebenza kwengqondo yomuntu usipende kanjani sithombe njengekhanda lika Kristu eminyakeni engama shoma 3 lika Hoffman Salman nabanye abehlukene kodwa niyabo asazi ukuthi wayebukeka kanjani ngakho ngeke saqonde noma ukuthi wayebukeka kanjani futhi ngokupenda nje kwesithombe esithile ngakho ke uma omunye ebengeze emsamo noma phakathi kwethu futhi enezibazo ezandleni zakhe nemilobo ezipikili nemilobo yameva esiphongweni sakhe nokopha manje niyabo lokho bekungebe uKristu isizathu uma efika onke amehla yombona futhi onke amadolo ayokhothama ngenkathi lowo mzimba ubuyela emhlabeni futhi niyabo kodwa yini futhi wayengaba kanjani nguyena izolo namuhla naphakade ke niyabo sifanele sifunde manje ukuthi uyini uma ngibuzile sithi mhlawumbe abantu abangamaluthela lapha uthini umbono wenu ngayo na ngani bebengathi sinayo ebandleni lethu awu angikungabazi lokho kodwa uyilokhu futhi ke mhlawumbe ngiphendukele kubantu bebaptist futhi bebengaba nombono omncane owehlukile futhi bengingaphendukela ezinhlobweni ezehlukene zabantu beFull Gospel njengama-Assemblies of God iFour Square iPentecostal United amagatsha ehlukene ayo ngalinye belingaba nombono owehlukile ngalo oyedwa ngomunye phakathi lapho angehluka kodwa basifanele sibe nokuthi izwe singafika esiphethweni esithize noma ngeke sazi lapho siyakhona ngicabanga ukuthi into ebingaxazelula lokho bekungaba izwi kaNkulunkulu futhi kungakhathaleki ngezivumo kholo zethu nemicabango yethu izwi kaNkulunkulu lifanele likuxazulule ngakho-ke abanye babo basho ukuthi wanguye kwabanye abantu wayengolula nje umhleli omkhulu wahlela umzimba abapostoli abayishumi nambili wayengumhleli omkhulu ngokwazi kwethu akazange ahlele lutho akazange enze into enjengaleyo nje wayengokubonakaliswa kukaNkulunkulu kwakunguNkulunkulu kuKristu eqonda izwe ngaye uqobo wayezwakalisa lokho ubaba ayeyikho kuye uqobo wathi ngenza njalo ukuthokozisa ubaba futhi mina nobaba simunye ubaba uhlala kimi uma nibona mina nibonile ubaba ngamanye amazwi waveza uNkulunkulu umoya ukakhulu kuye uze yena nobaba kwakungesikho ukuphanga kuye ukuba umuntu ofanayo manje siyathola phakathi lapha abanye bacabanga wayeyisazi sokudabuka kwezinto akungabaza ngalokho kodwa wayedlule usiyazi wokudabuka kwezinto abanye babo bamcabange engumprofethi yena wayengumprofethi iqiniso iBhayibheli lathi wayenguye kodwa wayedlula umprofethi abanye babo bathi wayenguthisha akekho umuntu owafundisa kanje wayenguthisha kodwa wayesalokhu edlula uthisha niyabo abanye babo bathi wayengumuntu olungile kodwa wayedlula umuntu olungile wayengumuntu olungile kodwa wayedlula umuntu olungile futhi uma konke kuhlanganiswa wayenguNkulunkulu ngakho wayengelutho olungaphansi noma lutho olungaphezulu wayengebe lutho olungaphezulu kusobala kodwa wayenguNkulunkulu ebonakaliswa enyameni futhi wakholwa ezweni wemukelwa phezulu kuNkulunkulu futhi uhlezi kwesokunene sikayise manje siyathola ukuthola ukuziveza kwangempela kwakhe thina uJohane esahlukweni sokuqala sikaJohane wathi ekuqaleni wayekhona ulizwi wayenguNkulunkulu ulizwi wayenguNkulunkulu ulizwi waba yinyama wakha phakathi kwethu manje ekuqaleni lokho kungenkathi isikhathi siqala ngenkathi iphakade libuthuka lingena esikhathini manje emva kwesikhashana isikhathi sibuyela ephakadeni kusobala isikhathi siyiphakade naso kodwa isikhathi siyindawo eyabelwe futhi ileyo ndlela into yokuphela esiyaziyo ama-intshi namayadi namamayela nenezibalo nokunye nokunye kodwa lokho akulutho kuNkulunkulu akanasikhathi uhlala njalo uphakade futhi ungumthombo wokuphela wokuphila uphakade okukhona uNkulunkulu ubaba wethu uphakade yena uqobo manje ngakho-ke uma sinokuphila okuphakade sinengxenye kaNkulunkulu kithi noNkulunkulu ekithi uma engekho khona-ke yileyo ndlela kuphela ubungaba nokuphila okuphakade ngayo akusiyo into eyakhiqizwayo yase-ke inikezwa wena ngesivumo kholo esithize noma wahlala kukho ukhule ekubeni indoda engcono noma oyesifazane ongcono nguNkulunkulu uqobo lwakhe kuwe njengoba nje uyingxenye kababa wakho lapha emhlabeni uyingxenye kababa wakho wasezulwini futhi oyikho uyingxenye engehlukaniseki yemicabango yakhe ngawe ngaphambi kokusekelwa kwezwe uyavezwa wafanele akuzale phakathi nokho konke ukuthola oyikho ukukwenza lokho oyikho khona-ke ngenkathi sesiphelelisiwe khona-ke lokhu lapho abantu abaningi kakhulu namhlanje bagibele umgwaqo wempilo bebuka esibukweni sokubuka ngemumva Kakhulukazi angiqondele ukusho lokhu ukulimaza imizwa, kodwa abaningi besifazane bethu njalo uma bedlula cishe iminyaka engamashumi amathathu ubudala bafuna ukubuyela emuva, futhi babe amantombazane amancane, futhi babe namashumi amahlanu, basafuna ukuba yinto efanayo. Hayi lokho kuphela, kodwa abesilisa nabo. Kodwa noma ubani obuka esibukweni esibuka emuva ozophahlazeka ndawo, ungeke ushayele emgwaqeni wedlule ubuka ngesibuko esibuka emuva. Kodwa ngikholwa ukuthi uPaul wathi, ngikhohlwa ngokungasemuva ngijonge emgomeni wokubiza kwaphezulu kuKristu. Niyabo, ungabuki lokho owawuyikho, buka lokho oyoba yikho. Ngangishadisa okwesibili izithandani ezindala ngesinye isikhathi, babemukele izifungo zabo babe neminyaka engamashumi ayisishiyagalombili nantathu namashumi ayisishiyagalombili nane ubudala ngokwehlukana, benikwa isifungo esigcwele. Futhi ngazizwa ngisangana umfo nje omncane, njengoba nganginjalo-ke ezama uku indoda endala yayikade ishadile cishe iminyaka engamashumi ayisithupha yona nonkosikazi wayo, futhi babethatha isifungo, futhi nje babethandana kakhulu njengoba babelokhu benjalo. Futhi yayinentshebe ende, futhi ngathi kuye, ucabangani ngakho na? Awu, ngabuza yona kuqala ngathi, ucabangani ngakho, kungani unentshebe ende na? Yathi, ngicabanga ukuthi indoda endala enguntanga yethu ifanele ibe nentshebe ende. Ngathi kuye, ucabangani ngakho na? Wathi, awu, wathi yonke into ayenzayo uJohn inhle nje. Ngakho futhi ngathi, awu, kunomehluko kuwe selokhu wamkana. Yathi, uyazi Inkosi ibinhle. Yathi, muhle nje njengoba wayelokhu emuhle. Yathi, uyazi njengoba eguga ukubona kwami kuyafiphala. Ngakho ngacabanga ukuthi lokho kwakumnandi ngempela. Ngathemba umngamo ucabanga into efanayo, futhi ngizwa ukuthi sonke sizwa ngaleyo ndlela. Ngakho kodwa babethole ukuphila, babethole ukuthi kuphilwa kanjani. Niyabo, akusikho lokho esikushoyo. Sonke singathanda ukubuyela emuva, futhina abantu abadala ubuyele emuva eshumini nesithupha noma eshumini nesishiyagalombili iminyaka engamashumi amabili budala okuthize okunjalo. Kodwa khumbulani ukuthi sakhula futhi saphila kuleyo minyaka, futhi-ke kungani sidla ukudla okufanayo? Siyafa manje ngenkathi konke kwenza amangamuzana egazi ngokufanayo nje. Isayense ngeke yakufakazisa kukunquma isikhathi noNkulunkulu. Uma usunaleyo minyaka, uNkulunkulu wathi, yilokho engifunayo manje, ukufa kwangena kuwo. Kodwa niyabo, ekuvukeni akuyikuba khona nhlobo inkumbulo yonyaka omdala. Sibuyela kulokho ephakadeni ngaso sonke isikhathi. Ngakho kungani ubungabuka emuva kulokho ukuba uphile lento elusizi edlule na? Awu, buka lapho phambi kwakho kulele isidalo esisha kuKristu, umzimba omuhle ongayi kufa, ongayi kudlula. Awugugi neze, awunakho neze ukugula noma ukuphathwa inhliziyo. Khona-ke buka, yiba ulokhu ubuka phambili kwakho kanjalo ngokufika kwakhe.
Now, in the beginning, the Word, and the Word was with God, and the Word.
Manje kayeni ulizwi wayekuNkulunkulu, ulizwi wayengunkulunkulu, ulizwi wayenziwe inyama wakaphakathi kwethu. Lowo unguJesu Kristu, wayeyizwi likaNkulunkulu. Manje uNkulunkulu uzokwahlulela izwe ngelinye ilanga, siyakwazi lokho. Futhi manje abantu abaningi bayacabanga, banemibono yabo ukuthi uyolihlulela ngani izwe. Manje kubangani bethu abahle beKatolika, uma ekhona olapha bakholwa ukuthi uNkulunkulu uzokwahlulela izwe ngebandla likaKatolika, uma ekwenza liphi lona ibandla likaKatolika nani? Yabo, isizathu kukhona imikhakha eminingi ehlukene yobuKatolika. Kukhona iRoma elikatolika nebandla lomthetho lamaGreki kanjalo njalo. Niyabo, awu, uma elehlulela ngelamaRoma, khona-ke iGreki linephutha. Ulehlulela ngeGreki, khona-ke lamaRoma linephutha. Niyabo, ngakho-ke uma elehlulela ngeLuthela, iBaptisti inephutha. Uma elehlulela ngeBaptisti, iLuthela linephutha. Ulehlulela ngePentecostal, khona-ke bobabili banephutha. Khona-ke niyabo, khona-ke nakho lapho okhona. Akazukuhlulela izwe nganoma yiliphi ibandla, akazukwahlulela izwe nganoma ngayiphi imfihlo noma yisiphi isivumokholo. Uzokuhlulela izwe ngoJesu Kristu, futhi uyizwi.
Jesus is the Word.
uJesu yizwe uqaleni wayekhona ulizwe ulizwe wayekuNkulunkulu ulizwe wayenguNkulunkulu futhi izwi liseNkulunkulu onguye izolo namuhla naphakade onguye izolo namuhla naphakade manje bekungaba kanjani na uNkulunkulu ekuqaleni wabela izwi lakhe kakhulu kakhulu ingaletho sizathu azi ukuphela kusukela ekuqaleni enyakeni ngamunye kwakukhona isiprofetho esabelwe lowo nyaka ngokwejwayelekile amabandla kanjalo njalo namaqembu abantu onke ayenakho kusontekile kakhulu aze ukuba uthumela umprofethi esigcaweni manje siyazi iBhayibheli lathi ukuthi uNkulunkulu esekhulumile emandulo ngamathuba amaningi obaba ngabaprofethi ekugcineni kwale mihla ngendodana yakhe uJesu Kristu Neze uNkulunkulu ongaguquki akayiguquli neze indlela yakhe yokwenza izinto uNkulunkulu nendlela eyodwa yokwenza izinto futhi akaguquki inhlobo ngenkathi umuntu ona futhi wawa insimini yaseEden futhi uNkulunkulu wenza indlela yalowo muntu kuba ukuba asindiswe akakaze ayiguqule indlela yakhe Wemukela lo muntu phezulu kwesisekelo zegazi lichithiwe nalowo ongenacala futhi akakaza ukuguqule kusukela ngaleyo nkathi akulendaba ukuthi ini sizamile ukwakha imiphoshongo uNimrod futhi sizama ukwakha amadolobha njengoNebukadnezari sizame ukuba nezinhlangano ukwenza bonke abantu babe seqenjini elilodwa sizame ukubafundisa imfundo kuyo sizame yonke into ezweni kuba bakwenze futhi kungukuthi konke nokuncu wehlulekile uNkulunkulu uhlangana nomuntu esisekelweni esisodwa leso siphathe kwegazi elichithiwe futhi ileyo ndawo kuphela ayokahlangana khona nayo ngaphandle kwalokho nomoya nje wahlangana noIsrayeli wahlangana noJobe wahlangana nabo bonke abaprofeti ndawo zonke phansi kwegazi elichithiwe futhi leyo ndlela kuphela azohlangana nathi kuyo kulobusuku hayi njengamaPentecostal hayi njengeMethodist hayi njengeLuthela hayi njengeKatolika kodwa uzohlangana nathi phansi kwegazi elichithiwe lendodana yakhe uJesu Kristu futhi leyo yodwa ileyo ndawo kuphela azohlangana nathi kuyo uNkulunkulu ongaguqukiyo akayiguquli neze indlela yakhe yokwenza noma intimpi into niyabo izimilo zezimo zakhe ziyafakazisa ukuthi akaguquki qobo lwakhe akasebenzisani neze namaqembu amanye amakhulu wena uthi inhlangano yethu enkulu uNkulunkulu uyoyishaya indiva usebenzisana nomuntu ngamunye umuntu oyedwa niyabo isizathu wena ngumuntu ngamunye nje qobo lwakho awekho amakhala amabili afanayo akukho milobo emibili yezithupha wena ungumuntu ngamunye noNkulunkulu usebenzisana nawe njengomuntu ngamunye ngakho unyaka ngamunye uma uNkulunkulu aba izwi lakhe lonyaka ngamunye manje ke uma lelozwi selilungele kubonakaliswa manje hlulani imibhalo ningathathi nje izwi lami uma lelozwi selilungele ukubonakaliswa khona ke uNkulunkulu wehlisa umprofeti bese embula izwi kumprofeti wakhe iBhayibheli lathi izwi lenkosi leza kubaprofeti futhi akenze lutho aze akwembule kubaprofeti bakhe umprofeti lowo lapho izwi lenkosi leza khona njengasemihleni kaNoa nansemihleni kaElija nemihla kaMose nokunye nokunye uJeremiah noIsaiah futhi obani abanye ebengingabasho ukuthi weza kulowo futhi babonakalisa noma bagcwalisa lelozwi manje bekisisane ukuze nizobona ukuthi siqinisile yini noma cha kule micabango esiyicabangayo Manje niyabonga munye wethu besingaba nezinto ngamunye wethu sihumusha iBhayibheli ngokwehlukile iMethodist ithi lifanele ifundwe kanje iKatolika lithi kanje iLuthela kanje amaPentecostal kanje kodwa iBhayibheli liyasho ukuthi izwi likaNkulunkulu alihunyushwa ngumuntu ngokwakhe uNkulunkulu humusha izwi lakhe uqobo uNkulunkulu akadingi umhumushi akasidingi ukuba sihumushe Uma uNkulunkulu enze isithembiso futhi asibonakalise futhi asenze sibe njalo lokho ngokuhunyushwa ke uNkulunkulu wathi eqaleni makube khona ukukhanya futhi kwaba khona ukukhanya lokho akudingi kuhunyushwa inkathi uNkulunkulu ethi kuyoba khona ukukhanya nokukhanya kwavumbuka lokho kuhumusha izwi lakhe uqobo wathi intombi iyokhulelwa futhi yakhulelwa wathi wayezothulula umoya wakhe ezinsukwini zokugcina phezulu kwayo yonke inyama futhi wakwenza Akudingi kuhunyushwa uma uNkulunkulu enza izwi lakhe libe sobala kuwe lokho kunikeza ukuhumusha Manje ngenkathi uMose efika wayengenakuthatha umlayezo kaNowa, kanjalo noMose wayengenakuthatha noma uNowa athatha umlayezo kaMose, kanjalo noJoshua wayengenakuthatha noma yimuphi umlayezo wabo. Niyabonga munye, uIsaya wayengenakuthatha omunye umlayezo ngamunye ungawalowo nyaka. Nalo nyaka esiphila kuwo, uma lelo zwi lihunyushwa, uNkulunkulu ekhuluma lelo zwi eliphumisela futhi enza izwi lalowo nyaka liphile, enikeze kuhunyushwa kwalo lowo uNkulunkulu kuKristu ebonakalisa. Niyabonga ngoba uKristu yize futhi uma izwi libonakaliswa, lowo uKristu kuyo yonke iminyaka yakhe. KwakunguNkulunkulu owaye kuJosefa, isimilo sikaJosefa safanekisa uKristu ncamashi nje. Wazalwa ngesikhathi salo lonke ibandla elikhulu lapho noyise, abafowabo bamzonda ngoba wayengowomoya, wabona imibono futhi wayekwazi ukuhumusha amaphupho. Nabafowabo bamzonda ngaphandle kwesizathu, uma leso nje ncamashi kwakungesiso isizathu sokuba bazonda uJesu. Futhi qaphelani, wayethandwa ngoyise, wayenjalo noJesu. Wathengiswa cishe impela ngezinhlamvu ezingamashumi amathathu zesiliva njengoJesu. Waphoswa emgodini futhi kuthathwa sengathi ufile njengoJesu nje. Wakhushulwa wayesefakwa etilongweni njengoJesu nje esiphambanweni. Wasekethunyelwa ngale endlini kaFaro, wase ebange sokunene sikaFaro futhi njengoJesu nje wenyukela phezulu kwesokunene sikaNkulunkulu. Futhi ngenkathi uJosefa esuka endaweni kwakukhala amacilonga namadolo onke ayedinga akhothame, uJosefa wayeza futhi ngakho nga uJesu esuka esiqalweni sobukhosi futhi abuye icilongo liyokhala nawo onke amadolo ayokhothama. Waye kuDavide ngenkathi uDavide elahlwa kubantu bakhe uqobo ngokuba inkosi, wayesenyukela egumeni wabuka emumva phezu kwentaba yeminqumo njengoba wayexoshwa kubantu bakhe uqobo, wenyukela egumeni wabuka emumva phezu komuzi wayesekhala izinyembezi. Eminyakeni ngamakhulu esiyagalombili ukusuka lapho, indodana kaDavide yahlala phezu kweguma elifanayo ikhala izinyembezi ngoba yalahlwa emzini wayo uqobo. Futhi yathi, Jerusalema, Jerusalema, bengithanda kangakanani ukunifukamela njengesikhukhukazi sifukamela amazinyane kodwa anithatanga. Niyabo nguKristu kuzo zonke izizukulwane, lo kwakunguKristu kuDavide. IBhayibheli lathi uMose washiya imfuyo yaseGibhithe, izinjabulo nengcebo yaseGibhithe ethi, ukuthukwa ngenxa kaKristu kuyimfuyo enkulu. Futhi walandela uKristu ehlane okwakuyinsika yomlilo, lokho awu kwakuyizwi imicabango elaphuma kuNkulunkulu okwabe kunguKristu ogcotshiwe. Futhi manje sithola lokho kulowo ngamunye waleyo minyaka, ngokuvamile abantu abafuni ukukholwa ngoba sebevele behlezi endleleni yabo. Nijika ikhona nakho isakhiwo bese kuthi-ke nifika ekhoneni, wonke umuntu ugijima aye ngapha, abafuni ukujika lelo khona. Kodwa isakhiwo sihamba ngaleyo ndlela, uma izwi lithi uhamba ngaleyo ndlela. Yabo, yilapho esithola khona leyo migamango yesikhathi, yilapho okulukhuni khona, yilapho amadoda ajuluke khona kukho. Manje khumbulani, uNkulunkulu akayiguquli neze indlela yakhe yokwenza izinto, njalo ingumbhalo ngokufanayo nje. Manje ngemihla kaNowa, lo kwakunguKristu kuNowa, lo kwakunguNowa kwakunguKristu owaye kuMose. Bukani, wazalwa ngesikhathi wazalelwa ukuba umprofethi futhi wafakwa ebungweni, futhi njengoba nje uKristu wafanele akhishwe ezweni ngenxa yokubulawa kwabo bonke abantwana. Futhi ngenkathi ephuma ecaleni umnikezeli mthetho nompristi nomprofethi nokunye nokunye, yonke into yabikezela uKristu impela, kwehle njalo ngabaprofethi lapho beprofethi. Manje siyabona yena uNkulunkulu manje-ke ezikhomba yena kuyo yonke iminyaka. Kanjani na? Wazikhomba kanjani yena uqobo manje na? Isiphi isimilo sesimo asisebenzisa na? Isimilo sakhe sesimo esifanayo, usukele ekuqaleni ebonakalisa izwi lakhe, enza izwi lakhe kuba liphile. Leyo inkomba, izwi elithenjisiwe nalowo nyaka. Niyabo, manje ngenkathi uMose efika akakwazanga ukuba athi, manje sizokwakha umkhumbi bese sintanta siphume lapha. Lowo kwakungumlayezo kaNowa. futhi leyo inkathazo ngenkathi uJesu efika enkundleni wathola lawo maHebheru ephile kubenyezeleni okuchopha amehlo kokunye ukukhanya. Futhi lokho kuyikho namhlanje, kuyilokho-ke kuyo yonke eminyaka baphile kubenyezeleni okuchopha amehlo kokunye ukukhanya. Ngaleso sizathu ukuthi nina ama-Methodist uma nifika enkundleni, uLuther waye naniphila futhi naniphila ekubenyezeleni okuchopha amehlo konyaka weLuthela ayengenakumemukela uJohn Wesley. Ngenkathi iPentecostal ifika, ama-Methodist ayengenakuyemukela iPentecost ngoba ayephila ekubenyezeleni okuchopha amehlo kwe-Methodist. Futhi manje ngiyamangala ukuthi hloboluni lokubenyezela okuchopha amehlo kwama-Pentecostal aphila kukhonani yabo. Enifuna ukukwenza ngokuhlola imibhalo futhi nithole iHolo siphila kulo bese kuba-ke ngokuthi yini efanele ukuba lapha ngaleso sikhathi futhi nibone uma uNkulunkulu enza lokho kuphile futhi kubonakaliswe. Khona-ke leyo yiyonanto esinokuhunyushwa okukahle onyakeni. Manje uJesu ngenkathi efika bathi sinoMose wathi, ukuba benimazi uMose beniya kungazi mina waloba ngami. Wathi hlolani imibhalo ngokuba kuyo nithi ninokuphila okuphakade, iye efakaza ngami. Ngamanye amazwi, bukani emibhalweni. Niyabo, oh, babe nesiko labo liphathi kakhulu. Wathi, yebo, ngamasiko enu nilenze ize izwi likaNkulunkulu kubantu. Nibenze baba isiko kakhulu sekuze kuthi izwi lingabi namphumela phezu kwabo ngoba nithi into efanayo manje. Ngilokhu, ngingowalokhu. Ngabuza intombazane ngesinye isikhathi, ungumKristu na? Yathi, ngishisa ikhandlela njalo ebusuku manje kube sengathi lokho ikhona into okwakuyihlanganise nalo. Ngahamba ngayokhuleka esibhedlela kanye ngenzela inenekazi lathi, linda donsa lawo makhethini, donsa lawo makhethini. Ngathi, yini indaba? Lathi, si-Methodist.
Ngathi, awusuye umKristu na? Lathi, ngi-Methodist. Ngathi, awu, yilokho kuphela lokho kuyakuxazulula ke, awusuye umKristu, i-Methodist.
Ngakho manje-ke, ngakho yilokho-ke niyabo, abakutholi nje lokho futhi niyabo baphila ekubenyezeleni okuchopha amehlo komunye unyaka. Nokubenyezela okuchopha amehlo kuyinto kuyini na? Kungukukhanya kwamanga, kuyisibuko. Njengokuthi ngeikhaya lami lise-Tucson, Arizona, ngakhe ogwathule ninotalakhu, niyazi ukuthi kuyini lokho. Lokho ngokubonisa ilanga ogwathule olushisayo futhi kubonisa ukukhanya kwamanga, kukwenza kubukeke njengamanzi. Uma usufika lapho, akho manzi lapho. Kuyilokho-ke kubenyezela okuchopha amehlo futhi kuyinto ethembisayo futhi awufinyeleli neze kukho. Futhi manje okuphanga okukhulu kunakho konke abake baba nakho ezweni kwaba yilokho kuphanga kwamadola ayizigidi eziyisikhombisa kusanda nje kwenziwa eNgilandi, kwenziwa ngezibani zamanga. Babeka izibani phandle lapho basebehlisa ijubane laleso sitimela futhi ngisho nekomkhulu lamaphoyisa laseScotland alikwazanga ukukuthola. Kwakungukuphanga okukhulu kunakho konke abake baba nakho emlandweni wezwe, kwenziwa ngokukhanya kwamanga. Nokuphanga okukhulu kunakho konke ibandla likaJesu Kristu lake laba nakho ukukhanya kwamanga, ukubenyezela okuchopha amehlo komunye unyaka othize. Uma uNkulunkulu ezama ukujova noma ukuphumisa kubantu ukukhanya kwehora, ngenkathi uJesu efika wayeyizwi, kanjalo noMose wayeyizwi. UMose, bonke abanye abaprofethi wayeyizwi, kodwa babeyizwi ingxenye. Yena wayeyizwi ngokugcwele, wayengukugcwala kwezwi, wayeyizwi. Futhi manje-ke babephila ekubenyezeleni okuchopha amehlo okubhanyazayo konyaka kaMose. Wathi, ukuba benimazi uMose beniya kungazi nami, ngoba uMose waloba ngami. Bathi, awu, awukabi nayo iminyaka engamashumi amahlanu budala futhi uthi ubone u-Abrahama na? Manje siyazi uyahlanya. Wathi, engakabikho u-Abrahama, ngikhona. Ungikhona wayesesihlahleni esivuthayo, le kwakuyinsika yomlilo. Niyabo, wayengungikhona nguyena izolo namuhla naphakade. IBhayibheli lathi uJesu Kristu izimilo zakhe zizimilo, asiguquki nhlobo, amazwi akhe ayafana. Ingxenye yezwi lonyaka ngamunye futhi ukwazisa kanjani na? Ukwazisa ngezinceku zakhe abaprofeti. Konke uqondwa kanjani umprofethi na? Uma iprofetha noma yini futhi ufezeke. Manje abaprofeti manje kulezi nsuku sineziphiwo zabaprofeti iziphiwo zokuprofeta njalo ubeka izandla phezulu bese ukhuleka futhi wena iziphiwo siyangena eziphiweni ezisishiyagalulunye zikamoya ebandleni lokho ngokuthi ngaphambi kokuba isiprofeto singemukelwa ibandla sifanele sehlulelwe ngumhluleli abayisihlanu bakamoya noma abahluleli abathathu bakamoya Kodwa hayi umprofeti, umprofeti uzalwe ngumprofeti, iziphiwo zokubizwa kungaphandle kokuphenduka, kuyinto engaphakathi kuwe, kuyinto eyazalwa kuwe, uNkulunkulu wayigcoba kuwe. Ngani uMose wazalwa engumprofeti, uJeremia iBhayibheli lathi ngani wathi uNkulunkulu wathi kuJeremia wathi ungakabunjwa ngisho nasesizalweni sikamama wakho ngakungcwelisa futhi ngakugcobela ekubeni umprofeti ezizweni. UJohane umbhaphathizi iminyaka engamakhulu esikhombisa neshumi nambili engakazalo Izaya wambona izwi lomemeza ehlane ubaba wakhe wayengumpristi yena kungukuthi ngokwejwayelekile babuyela emumva bathatha umsebenzi kababa wabo kodwa umsebenzi wakhe wawubaluleke kakhulu wafanele amemezele uMesiya ngakho wayehlane engenamfundo wayengadingi imfundo wayefanele abe nesambulo esiqondile ukuthi wayengubani lo Mesiya futhi wayemazi wathi ngiyafakaza ngabona umoya kaNkulunkulu njengejuba wehlela phezu kwakhe nezwi livele ezulwini lithi lo uyindodana yami ethandekayo yiyo le ukuba wayekade esekholeji elithize noma enye into ethize bathi manje niyamazi umfowethu uJones ngapha ubukeka efana noMesiya nje niyabo avunyiswe kodwa umsebenzi wakhe wawubaluleke kakhulu wayefanele angene ehlane futhi ahlale yedwa noNkulunkulu ngenkathi ephuma wayengenamfundo wayekhuluma njengabantu wathi onzalo wezinyoka ezinesihlungu noma yezinyoka otshanini manje ukuba wawukade kuyindoda ethize efundisiwe yayingasho elinye igama elithize niyazi wena sinqamo esincane sokukhathazeka noma okuthize Kodwa wayelethe enye into ethize kodwa yayiyo letha elinye eliphakeme igama eliphathelene nenkambo elungileyo noma ukuthize imfundo yakhe kodwa uJohane wathi lapho babe nyenya futhi beminyika njengenyoka yilokho abakubonile phandle ehlane wathi nzalo ezinyoka ubani onecwayisile kubani balekele ulaka oluzayo na ningacabanga ukuthi singabalokhu futhi singabalokho nina noma yini Ngiyamangala ukuthi ubengeke yini esho into efanayo namhlanje na. uNkulunkulu angambuthela uAbraham abantwana kulawa matshe lamadwala ayekubonile. Futhi izembe libekiwe empandeni yomuthi ayekubonile ehlane. Yonke imithi engatheli isithelo esihle, imithi engatheli izithelo wawugawulwa futhi uphoswe emlilweni yabo. Izintshumayelo zakhe wawusemifanekisweni kodwa wayeyilokho impela uNkulunkulu amgcobele ukuba yikhona yabo wayeyilowo mprofeti. Babekade bengenayo umprofeti amakhulu eminyaka caphulani kodwa uNkulunkulu wambumba futhi wamenza. Siyathola uJeremia ezenkundleni siyathola abaprofeti abehlukene bezenkundleni kulikhulu ukuthi sazi ukuthi babevelaphi babevele bavuke nje bese bemuka uNkulunkulu wayebasebenzisa bese ebabeka uphawu abathume futhi kwakuyilokho kuphela umlayezo waqhubeka iyizwi laqiniswa futhi lasuka laya kwesinye isizukulwane baseke bakha phezu kwalokho laba abaprofeti abakwenzayo Futhi ba kwasekuthi ke lapho efika uJesu wathi nicake izindonga zabamhlophe namathuna abaprofeti futhi nguwe abafake lapho niyabo umuntu uyovuka nomlayezo futhi ashumayele nomlayezo futhi anikeze umlayezo wehora bese kuthi ke emva kwesikhashana uyabulawa bese efakwa ethuneni futhi iminyaka kuqhubeke bakha inhlangano phezu kwalokho futhi phezu kwalokho kufika enye into kanjani na umlayezo womuntu usuvele uqhubekile usemlandweni siphikelela phambili sibheke phambili isayense ayibuki emuva bese isho lokho okusho isayense ngafunda lapho isayense yafakazisa khona ngokuginga ibhola futhi ngale eFrance cishe eminyakeni ngamakhulu amathathu eyadlulayo uma umuntu ele wahamba ngejubane elesabekayo lamashumi amathathu nanhlanu lamamayela ngehora ubuye ushiya umhlaba futhi ngehlela lapha cishe amamayela angamashumi ayisithupha ngehora niyabo ngakho isayense ayithathiseni emuva kuloko baloku bephikelele phambili banaye manje ehamba amakhulu amamayela ngehora futhi nje abami kuloko baqhubeka nje nokuphikelela Kodwa thina sibuke emuva kubona ukuthi ini wathini ufini na wathini usenki na wathini umudi na babe ngamadoda kahle wayenjalo noMose noJoseph futhi lowo kwakungomunye unyaka ake sibone ukuthi izwi lithini namhlanje uJesu Kristu yilo nguyena izolo namuhla naphakade futhi indlela kuphele siyoke sazi ngayo ukuthi uyini namhlanje ngokuthola ukuthi ube yini izolo khona ke izobona ukuthi uyini manje sinasi isikhathi sokubeka okuningi kakhulu kwakho kulobusuku ngoba sinemizuzu embalwa nje esele uphelani izwi eligcotshelwe unyaka ngamunye uma lelozi libonakaliswa lo nguKristi walolosuku njengoba kwakunjalo nje ngolunye ngalunye lwezinsuku manje uma sithola uJesu efika enkundleni walahlwa nokho wayeyizwi elithenjisiwe manje uDeuteronomy weshumi nesishiyagalombili eleshumi nanhlanu uMose wathi inkosi uNkulunkulu wenu yakuvusa umprofethi onjengami futhi yakuthi lowo ongayikuzwa lowo mprofethi yakunqunywa phakathi kwabantu manje nango wayelapho impela umprofethi walonyaka nabafundisi bangalolosuku abakubonanga Ekugcineni bambulala, niyabo futhi kwenze khona impela nje. Kwazalwa intombi yabakholwanga lokho, leso kwakuyisikhejane sobuhlanya. Kodwa siyakukholwa manje emva kokuba sekufakazelwe. UJohane of Arc ngenkathi evuka enkundleni emumva lapho eFrance, umphedukazi waseFrance, nenzani nina abantu beKatolika na? Nambulala ngokuba umthakathikazi ngoba wayebona imibono humusha amaphupho. Eminyakeni ngamakhulu amabili kamumva nenze ukuzisola namba leyo mzimba abapriti abababulalayo futhi babe emshisele esigcotsheni futhi abaphosa emfuleni lokho ngokuzisola kwenu. Niyabo anizange nimazi uPetrico Ngcwele ngenkathi esesemhlabeni owayengusasikhathi anizange nimazi okuthiwa ungomunye wabangcwele bukani ukuthi yizinkulungwane ezingakanani abantwana bakhe enazibulala lapho eAllen. Niyabo kusemva kokuba sekuphele konke ukuqinisekiswa kwakho kungasekho bese ke bakayithuna kuphumlayezo usuwedlule vele futhi uya uyongena kwenye into ethize umuntu njalo udumisa uNkulunkulu ngalokho akwenzile ebheka phambili kulokho ayakwenza futhi enganaki lokho akwenzayo lokho kuhle nje njengoba udeveli efuna babe yikho izifundiso ezinkulu ezinenkolo impela nabafundisi bemfundo bayakufakazisa akwenzile futhi bayakufakazisa azokwenza futhi benganaki lokho akwenzayo niyabo yilo ilapho okukade kukhona njalo okufanayo besingaqhubeka njalo njalo ngalokho kodwa ake sibuyele emuva kokwemizuzu embalwa nje manje futhi sikhombe lokho uJesu ayeyikho inkathi esemhlabeni futhi sizothola ukuthi wayini ke ukuthi ube yini kweminye iminyaka khona ke kuzofanele kube into efanayo kulonyaka ukukwenza kube yikho manje siyathola uma efika enkundleni asina sasazi ukuthi wayini wayeyizwi nezi njalo liqondisa ukuphambuka nayokhoka lokho na Ngokumcabango nje umncane lapha bukani nina bantu enikhonza uMaria niyabo wathi umoya ongcwele wamsibekela futhi wazalile indodana futhi kwakungokomoya ongcwele kwase kuthi ke ngenkathi cishe neminyaka eyishumi nambili kudala abephezulu eJerusalem emkhosini wePasika futhi ngenkathi noma ePentecost futhi ngenkathi bebuya behla kwakuhambo lwezinsuku ezintathu babelahlekelwe nguye ngakho babuyela emumva uyomcinga futhi lapho waye kulelo holo lapho isonto ephikisana nje nalabo bapriesti nezinto futhi ngakho umama wakhe wenyuka yena noJoseph wayesethi wethu nami besikufuna ngezi yembezi ngiyabo phambi kwalowo wapriest waphika ukufakazi bakhe uqobo ebizwa uthi Sefa ngobaba wakhe nabo washukuthi uNkulunkulu waye ngubaba wakhe futhi lapha wathi ubaba wakho nami sifune ngezinyembezi bese sandelozi lo mfana oneminyaka eyishumi nambili budala kusobala cishe engakaze aye nosuku olulodwe esikoleni empilweni yakhe bhekisisani lelozi nokho wayeyizwi wathi anazini ukuthi ngimele ngibe kokukababa wami na uma uJosefa wayengubaba wakhe wayeyobe ekade enaye ezansi lapho esitolo sombazi kodwa ubaba wakhe wayengunkulunkulu futhi wayeqondisa akuba priest lokho futhi lapho wayezoba kukababa wami. Niyalibona izwi liqondisa ukuphambuka lenza njalo ngaso sonke isikhathi akazange cishe engakaze akubone futhi waqhubeka ehamba elokhu edukuza ngqo abantu benza into efanayo namhlanje. Kodwa kwangathi uNkulunkulu angasiphilisa manje okwalemzimbalwa elandelayo ukubona ukuthi wayeyini. Manje siyathola empaphathizweni wakhe ehlane futhi uphuma ehlane futhi kwakukhona umfo ogama lingu-Andrea wayekade ethamela umhlangano kaJohane futhi akakwazanga ukuthola umfo wabo uSimoni ukuba aye emhlanganweni. Ekugcineni ngolunye usuku ngenkathi bewasha amanethi abo weza endaweni lapho ahlangana khona noJesu noSimoni wazi enhliziyweni yakhe. Ngafunda indatshana ngakho lapha kungekudala kaSimoni uyise uJonas uyikholwa elikhulu ongumFarisi washo ukuthi izikhathi eziningi ndotana sengigugile futhi sengimpunga. Wathi ngakhuleka izikhathi eziningi kakhulu ukuba uNkulunkulu angivumele ngibone eziningi uMesiya. Wayesithi sithembela kuNkulunkulu ngezinhlanzi zethu zokuthi siziphilise. Nonyoko sewashona manje futhi buya sengathi angeke ngikwazi ukumbona sengigugeke kakhulu. Wayesithi manje ndodana ngifuna uhlale lapha eduze kwami ngifuna ukukutshela. Manje ngaphambi nje kokuba lo Mesiya vele kuyoba khona lonke uhlobo lwezinto ezingamanga eziqhubekayo lokho kukuSathane. Wathi kodwa khumbula uyomazi kuphela uMesiya njahlale nezwi. UMose wathi Nkosi uNkulunkulu wethu iyakuvusa umprofethi manje kade singenaye oyedwa makhulu eminyaka. Kodwa kuyoba khona umprofethi okhonjiwe ovuka phakathi kwabantu oyoba uMesiya uyoba nguye olandelayo. Kwase kuthi-ke ngenkathi u-Andrea emehlisa kuba ayobona uJesu futhi wamtshela ngokushumayela kukaJohane futhi ethi uMesiya wayeza kuye kwaku-awu ngomunye umfo nje ezedlulela. Ngakho ngolunye usuku uSimoni ufika ngqo ebukhoneni benkosi uJesu qobo lwakhe. NoJesu wambuka wayesethi igama lakho nguSimoni futhi ndithi nakaJonas lokho kwakwenza niyabo. Manje bangaka waziyo ukuthi leyo ingxenye engehlukaniseki iyezu likaNkulunkulu na impela. Manje amaHebheru isahluko sesine nevesi leshumi nambili athi izwi likaNkulunkulu libukhali kunenkemba esika angothi zombili futhi lahlulela imicabango osenhliziyweni. Ngabe yilokho-ke labobaprofethi bona yilapho ababona khona izinto ngaphambili niyabo futhi kwakuyikho impela ngoba kwakuyizwi lalowo nyaka. Uma ukuqonda lokho phakamisa isandla sakho nje ngokuthula. Ngakho niyabo kwakuyizwi lalowo nyaka yilokho okwabakhomba umprofethi. Manje umprofethi igama lethu lesingisi umprofethi lichaza umshumayeli. Kodwa ethesebeni elidala kwakungesuye umprofethi ncamashi kwakungumboni nomboni usho izinto zingake enzeki eziyofezeka. Kanti futhi lokho kwakuyizincwadi zakhe ezimthazayo njengomphumushi wezobuNkulunkulu wezwi elilotshiwe ngoba inkonzo yakhe uqobo yayibonakalisa leluzwi niyabo. Ngakho lokho kwamenza umprofethi. Ngakho ngenkathi uJesu efika wenza lokho impela wabuka ezansi ngqo washo kamazanga kuphela ngegama ukuthi unguSimoni wayemazi uyise uJonas futhi wazi-ke ukuthi uyise wayemtsheleni ukuthi lowo Mesiya uyoba ngumprofethi. Manje kwakungengakho ukuphilisa babekade benakho ukuphilisa ichibi laseBethsaida nakho konke uNkulunkulu wenza indlela yokuphiliswa kwabantu bakhe njalo. Kodwa nangu uMesiya okhonjiwe wayekhona. Masinya uJesu noma ngiyaxolisa uSimoni waqonda lokho futhi uJesu wamtshela phezulu ngokuvuma kwakhe igama lakhe lalizobizwa ngokuthi niyazi uPetru. Manje-ke sithola ukuthi kwakukhona owayemi lapho ogama lingomunye umfo osemusha lo ogama linguPhilip futhi wayenomngane babekade etadisha imibhalo ndawonye. Wake wabasePalestina buka ukuthi babeshumayela kuphi futhi wahamba wajikeleza igquma cishe amamayela ayishumi nanhlanu wayesefumana uNathaniyeli ophansi komuthi ngoba uNathaniyeli wayenesivini somnqumo. futhi ngakho ephumela lapho wamfumana ephansi komuthi ekhuleka wathi woza ubone ukuthi ubani esimfumene uJesu waseNazaretha indodana kaJosefa wathi woza woza ubone simfumene kwase kuthi ke niyazi kusobala lomfo engumfo okahle ngempela wathi manje kungaba khona okuhle ukuvela eNazaretha na umnika impendulo enhle kunazo zonke umuntu abengayinika omunye woza ubone ungahlali ekhaya futhi ubheke woza letha iBhayibheli asilihlole manje akukho kungabaza bazungeza umango behamba becoca wathi manje uyazi siyazi ukuthi nxa uMesiyefika uzoba ngumprofethi oyebo uMose wasitshela lokho sibheke umprofethi futhi kusobala abantu bacabanga ukuthi uma uMesiyefika ukuthi uNkulunkulu uyokwehlisa imihubhe futhi uyokwehlela ngqo ezinkundleni zethempeli futhi athi Kayafase sengifikile kodwa uNkulunkulu akazenzi izinto ngaleyo ndlela ukwenza kube lula kakhulu uthola nje ibandla lakhe yilokho akufuna ibandla lakhe ngakho siyathola ukuthi wathi uyamazi lo mdobi omdala owamthengisela inhlanzi noma owakuthengisela inhlanzi ngesinye isikhathi wayengenamfundo eyenele ukusana igama lakhe laleyo receipt ya Simon wamtshela ukuthi igama lakhe lalingu Simon futhi wamtshela ukuthi wayengubani bani ubaba wakhe awu kunge ngimangaze ukuthi angeke utshele yini ukuthi ungubani uma wenyuka awu sizohamba sibone ufika phambi kuka Jesu noma ngabe kwakuphi mhlawumbe emgqeni omkhuleko kumbe noma ngabe kwakuyini futhi uyakhuphuka uJesu ekhuleka khulekela abagulayo wayasimbuka wathi bheka umizwelo okungekho inkohliso kuye hey lokho kwamuhlisa wathi rabbi okusho ukuthi mfundisi uke wangibona nini na ungaze kanjani na wathi ngakabizwa nguFilipu uphansi komuthi ukubona lokho kukwenzile wathi rabbi uyindodana kaNkulunkulu wena uyinkosi kaIsrayeli nyabo leyo ndoda yayiqeqeshwe ngempela yayazi ukuthi uMesiya owayezoba inkomba ngoba wayefanele abe ngumprofethi nyabo isizathu wayedingeka abe yizwi futhi babekade bengenaye oyedwa phakathi iminyaka engamakhulu amane ngakho nathi ndoda yayilapha eyazikhomba yona uqobo impela lo kwakunguJesu izolo manje bese ngidlula kwezinye eziningi izimo kodwa nje siyazedlula okwesikhashana kwakunezigaba ezintathu zabantu emhlabeni leso ngamadodana amathathu kaNowa uHamu uShemu noJafete nale kwakuyiJuda umSamaria owezizwe manje thina bezizwe iAnglo-Saxon sasingabheke eMesiya sasinesagile emhlane wethu futhi sikhonza izithombe amaRoma nayini okunye esasiyikho kodwa amaSamaria wayebheka uMesiya futhi uza kuphela kulabo abambhekile uNkulunkulu njalo wenza lokho uza kwabakhe uqobo manje iqaphelani wayehlela eJericho kodwa wayenesizathu wayedingeka abuyele enhla ajikeleze ngaseSamaria futhi wafika emzini othiwa yiSikari futhi esathuma abafundi ukuyothenga ukudla wayehlezi lapho nowesifazane mhlawumbe umuntu omncane othandekayo ukubukeka waphumela emthonjeni cishe ngeleshumi nanye ngqo isizathu wayengenakuza ekuseni nezinye izintombi ezezayo futhi ngakho waphuma waye negama elibi siyazi ukuthi kuyini lokho futhi yena mhlawumbe izinwele zakhe zilenge ebusweni bakhe futhi uyaphuma ukuba ehlise uJeke wamanzi kwakuwuhlobo oluthi alifane noJeke unezibambo kuwo wabeka okokuphakamisa phezu kwawo ukuba awehlise kwezo omunye umuntu ethi ngiphuzise wayesebheka ngale ubone indoda ephakathi nendima yempilo imi lapho ihlezi yeyeme odongeni into ebonakala ngazonke ngesikhathi esisodwa ethi ayibe njengale lapha futhi yayihlezi lapha yeyeme emivinini udonga lwedolobha lusami ngokufanayo namhlanje yayisithi ngiphuzise futhi yayijuda ngakho babenokwehlukana lapho futhi kwashiwo njalo singeke akudingekile awufanele ukwenza lokho uyijuda futhi mina ngingowesifazane waseSamaria thina asinakudlelana yathi kodwa uma bewazi ukuthi ubani obukhuluma kuye ubuyotshela kimi amanzi bengiyokunika amanzi ungezi lapha okuzokukha niyabo yayizama ukwenzani na uxhumana nomoya wakhe manje niyabo Ngakho wathi ngani sikhuleka kule ntaba futhi wena uthi eJerusalem base beqhubeka baxoxa kancanyana egcineni yathola lapho inkathazo yakhe yayikhona wayena madoda amaningi kakhulu yathi hamba ulande indoda yakho uze lapha wathi anginandoda yathi kunjalo ubona isitana leyo ohlala nayo ayisiyo eyakho uthe ngakho bukani umehluko phakathi kwakhe nalabaphristi ngenkahle abaphristi bebone lokho kwenziwa babefanele baphendule ibandla labo kwakwenziwe nabo bona babefanele basho okuthize ngakho bathi le ndoda ingebhelizebhule umbhuli uhlobo oluthize lwedemoni bathi yenza lokho ngamandla kabhelizebhule yilokho abaphristi abakushoyo wathi nona wefazane na kosi ngiyabona ukuthi ngumprofethi wena siyazi nxa umesiya efika leso kuzoba isibonakaliso sakhe yilokho azokwenza uzoba ngumprofethi ujesu wathi nginguye okhuluma kuwe ohe lokho kwakwenza niyabo lowo kwakungujesu kristu izolo owayezoba ngujesu kristu namuhla futhi abe nguye phakade kunjalo na yilokho ayikho uyizwe libonakalisiwe nezwi lalolu suku liyehla futhi lizikhomba lona uqobo futhi manje wathi wayezokwenza lokho futhi abuye umprofethi angeke ahamba edlule abaprofethi bakhe ngoba yizwi manje wafela ukungcweliswa kwethu wabuyisa umoya ongcwele phezu kwethu manje qaphelani ukwenza umsebenzi manje umprofethi wathi kuyokuba lusuku olungayi kuba imini noma ubusuku kepha ngesikhathi sokuhlwa kuyakuba ngokukhanya manje ilanga liphuma empumalanga futhi lishona entshonalanga ngokomumo womhlaba yileyo ndlela elihamba ngayo impucuko ihambisane nelanga lenze njalo nevangeli kumbulani ivangeli laqale emuva eYurophu lanqamula phezu kwezilwandle lawungena ngena eJalimane lasuka eJalimane langena eNgilandi lasuka eNgilandi phesheya komgudu liya eUnited States ogwini lwasempumalanga futhi selivele liye entshonalanga manje uma liqhubeka libuyele empumalanga futhi sisekupheleni manje kube nosuku ngenkathi indodana ivuka emumva le ekuqaleni i-NDODANA kaNkulunkulu yeza emhlabeni manje yethenjiswa futhi ngesikhathi sokuhlwa manje sibe nosuku olukhwantabele sibe nemihlangano emikhulu philise abagulayo sibe nezikhathi ezinkulu futhi senze izinhlangano nezikole nezibhedlela namakholeji okulungile konke usuku olukhwantabele nje kodwa wethembisa ngaphambi nje kokuba kufike ubusuku kuyoba ngokukhanya manje uJesu wathi kuLuka ongcwele isahluko sesishumi nesikhombisa wathi njengoba kwakunjalo ezinsukwini zaseSodoma manje lalesisani sengiyavala njengoba kwakunjalo ezinsukwini zaseSodoma kuyoba njalo ekufikeni kwendodana yomuntu manje sonke siyakwazi lokho manje wafunda iBhayibheli elifanayo kuGenesisi esilifundayo futhi phekisisani ukuhleleka eSodoma manje eSodoma kwakukhona izigaba ezintathu zabantu kukhona njalo izigaba ezintathu zabantu leso ngamakholwa abazenzisi nabangakholwayo manje lapha kwakungu-Abrahama igama lakhe lalishintshiwe lisuka ku-Abrahama liya ku-Abrahama okwakuchaza ubaba wezizwe futhi wayengeke abe nomntwana inqobo nje uma igama lakhe lalingu-Abrahama lafanele lishintshwe libe ngu-Abrahama ngokuba u-Ham kuchaza ubaba wezizwe manje qaphelani ubaba wezizwe manje qaphelani inkundla ikaze ihlelwe kulo lonke izwe njengoba injalo khona manje manje sibona yonke into uncamashi isemgqini waseSodoma uma ningakukholwa susani izithunzi emehlweninu bese niphuma bese nibheka emgwaqeni suku zonke bukani amaphephandaba noma ikuphi lapho ofisa khona iSodoma impela niyabo futhi wawukhona uLoti ezansi eSodoma kodwa nangu u-Abrahama wayekhona wayengokhethiwe lo owayenesithembiso wayengekho eSodoma akehlelanga lapho wabizelwa ngaphandle manje kunamaqembu amathathu abantu kwakunekholwa langokoqobo futhi kwakunosivivi okungukuthi noma imuphi uthisha uzonitshela ukuthi uLoti wayemele ibandla ngegama nje elaliseSodoma futhi kwakukhona owaseSodoma ke Manje kaphelani ngaphambi nje kwe babe uAbraham noLoti wayebheke ethenjisiwe indodana eyisimangaliso ngabe kunjalo na ngabe lokho yilokho ibandla elikubhekile namhlanje na ukubuya kwale ndodana uJesu Kristu indodana kaNkulunkulu simbheke kubafike manje bukani ukuma wonke umuntu uzovuma ukuthi lisesimweni saseSodoma ngendlela eCalifornia lapha ngolunye usuku ngase ngithola iphephabhuku noma iphepha ngafunda lapho ongengeli basibande ngamaphesente angamashumi ayisithupha ngonyaka odlule niyabo ohe kuyadabukisa niyabo kungenxa nje yokuthi abesifazane uzintshinge bona kunjalo futhi nje basemgwaqeni beyambaze futhi nje kunje kungamahloni kodwa iBhayibheli lathi bayoba ngaleyo ndlela futhi ngisho nakwabesilisa kungukuthi nje bayashintshwa niyabo futhi kuzoya ngokuba kubi kakhulu kokunye ukuba izwe belizoma eminye iminyaka engamashumi amahlanu wonke umhlaba ubuzosangana ngokuphelele bukani ubuhlanya kusukela kwengamashumi amane kusukela eminyakeni engamashumi amabili edlule kuze kube yilesi sikhathi niyabo manje bukani ekuhlelekeni nangu Abraham okhethiwe obizelwe ngaphandle lapha manje futhi nangu uLoti ezantsi eSodoma nezingelosi ezintathu enyuka izingelosi ezimbili zehla zangena ukuyokhuluma kuLoti futhi dashumayela izwi futhi zazama ukukhipha uLoti lapho kunjalo na kodwa le eyasala noAbrahama ayizamanga ukukhipha uAbrahama kunoma yini ngoba wayesevele engaphandle niyabo wayengaphandle kodwa phesisani ukuthi hlobolunye lwesibonakaliso esinzini manje bukani yayihleli iflathele ithende noSara wayesethendeni emva kwayo yayingakaze imbone nokho futhi khumbulani usuku nje noma ezimbili ngaphambi kwalokho igama lakhe lalingu Abraham futhi yena wayengu Sarai manje usengu Sara USARA ungu ABRAHAMA
and he said Abraham
yati Abraham uphumngako uSara USARA wathi usethendeni emva kwakho yathi ngizokuvakashela ngokwesikhathi sokuphila manje wayembhekile lowo mntwana eminyaka engamashumi amabili nanhlanu usecishe abe nekhulu manje yena owesilisa unekhulu yena owesifazane unamashumi ayisishiyagalolunye yathi ngizokuvakashela ngokwesikhathi sokuphila futhi uzoba naleyo ndodana noSara kwathi ukuhleka niyazi ngaphakathi wathi mina owesifazane osemdala niyabo njenge sizithameli ezicubile kodwa niyazi ukuthi ngisho ukuthini njengendoda nomfazi budlelwano bomndeni base bube iminyaka eminyaka bedlulile niyabo ngoba wayenekhulu naye owesifazane enamashumi ayisishiyagalolunye esegukhile wathi mina ngibe nalenjabulo nenkosi yami uAbraham naye esegukhile futhi niyabo kwase kuthi ke le ndoda iflathele ithende yathi kungani uAbraham noma uhlekeleni uSara ethendeni ethi lezi zinto ngeke zenzeka na uAbraham wayebiza ngokuthi uElohim lowo kwakungunkulunkulu uElohim ngokukhona ngokwamandla akhe niyabo owenele konke okhona ngokwakhe ekuqaleni uNkulunkulu thatha leligama uNkulunkulu ulibuke emumva lakho liyafana la kumusha into efanayo Elohim self nangu Elohim wayebonakaliswa enyameni owayedle inyama yethole ephuza ubiso oluvela enkomazini futhi udla isi kwa futhi wahlala ekhuluma kuAbraham futhi uAbraham wazi ukuthi wayekwazi ukwehlulela okwakusemicabangweni kaSara emumva lapho futhi ingalesi sizathu wazi ukuthi lo kwakungu Elohim uJesu wathi kaphelani ngezinsuku lapho indodana yomuntu iyakwembulwa khona yembulwa ngezinsuku zokugcina uyoba njengoba kwakunjalo ngezinsuku zaseSodoma uNkulunkulu wazibonakalisa ebandleni lakhe izidalo ezingabantu ezimbula yena uqobo niyabo enyameni yomuntu njengoba wayenjalo ngaleyo nkathi Manje bukani ngifuna ukunibuza ukuthize. Kuyo yonke iminyaka selokhu ibandla laqala abakazi babe nesithunywa kubo igama laso elaligcina ngu-HAM. Kuze kube manje GRAHAM kunjalo ezantsi lapho bebabizela ngaphandle u-Oral Roberts no-Billy Graham nabo HAM bekukhona umudi uSanki uFinney uWesley uBilly Sunday bonke nabo ibandla lamazwe ngamazwe kanjalo ibandla lezwe alikaze libe khona eligcina ngo-HAM kuze kube khona manje nalowo ngu-Billy Graham. Niyabo nalelo izinhlamvu ezisithupha GRAHAM isithupha okuchaza umuntu wazalwa wadalwa ngosuku lwesithupha isithupha inombolo yomuntu nango ebandleni lemvelo. U-Abrahama wayengu-ABRAHAMA izinhlamvu ezisikhombisa niyabo. Bukani ukuhlela kwanamhlanje futhi bukani ukuthi kwenzekani. U-Abrahama wayebone izibonakaliso ezinezimanga nayo yonke into uNkulunkulu ayenzile lenze njalo nebandla. Nimukele umoya ongcwele nakhuluma ngezilimo nenza zonke lezi zibonakaliso nezimanga kodwa niyethenjiswa njengoba kwakunjalo ngaleyo nkathi kuyakuba njalo futhi. Kuyakuba ngokukhanya ngesikhathi sokudlwa uJesu Kristu ofanayo indodana efanayo iyobonakala futhi enkundleni ebandleni layo futhi iyokwenza into efanayo neyayenzayo ngaleyo nkathi ibonisa ukuthi izwi elibonakalisiweyo nabo yazi imfihlo esenhliziyweni yembula futhi yenza izinto efanele izenze lelo impela yizwi likaNkulunkulu. Sishiywa isikhathi ngakho asikhothamise amakhanda ethu umzuzwana nje njengoba sibheka kuye futhi simcele ukuba aqinise izwi lakhe. Baba wasezulwini isikhathi asivumanga amahora ngamahora besingahlala sisho nje kusuka kuGenesis kuya ezambulweni ileli ihora. Oh Nkosi ukuvakasha kwethu kokuqala lapha nalaba bantu abayisigejane sikahle lapha ogwini okungukuthi siyazi ukuthi sikulumbe liyoshona ngaphansi kolwandlekazi futhi akuyikuba khotshe elishiywa phezu kwelinye kuyoba khona oh isikhathi esinje esisihlalele. Angathi Nkosi ngaleli hora lapho sinikeza ubufakazi kwangathi umoya ongcwele omkhulu ungeza manje nalamazwi engiwashilo kwangathi angawesekela ngokuwaqinisa. Kuyafakazisa kulezi zithameli ukuthi nguyena izolo namuhla naphakade futhi agcwalise lowo mphalo. Siyazi ukuthi wena ubungadingekile ukukwenza Nkosi ukufakazisa ukuthi wawunguNkulunkulu. Kodwa njengoba sifunda encwadini kaMathewu ongcwele cishe isahluko seshumi nambili wayengadinge ukuphilisa ukukhombisa ukuthi wayenguNkulunkulu kodwa yena wakwenza ukuze kugcwaliseke. Uzofanele aqinize lakhe futhi uyathanda ukukwenza futhi uzokwenza ngoba unguNkulunkulu. Futhi ngiyakhuleka kulo busuku manje ukuthi uzogcina lelizwi futhi elithenjiselwe leli hora. Bangathi bonke abazalwane bami nami wonke nabo bonke abantu olapha nodadewethu lesi sikhejani sabantu esithandekayo bangabona ubukhona bakho phakathi kwethu manje sikucela egameni likaJesu. Amen. Manje sishiywa isikhathi kancanyana ngakho sizovele sibize nje iyebo silethi ngempela sizoba ngaphezulu cishe ngemizuzu eyishumi noma eyishumi nanhlanu asibize nje abambalwa emgqeni womkhuleko. Amakhadi omkhuleko ngabe nibanike u-A na ya o-A A oqala asithole elilodwa kuya kubani onekhadi yomkhuleko u-A oqala na phakamisa isandla sakho uma ukwazi ukuhamba yikhadi elincane linenombolo kulo. U-A wokuqala phakamisa isandla sakho niqonde ukusho ukuthi alikho kwizithameli na. Iphutha nifanele ukuthi niphaphalazile ikhadi lomkhuleko u-A wokuqala Aw, oh, likhona na kulungile. U-A wesibili na uwaza khona ngapha uma uthanda nenekazi. Yenza indlela yakho eza ngapha ngqo. Aw, si asibone angafinyelela lapho na ngiyakungabaza. Oh yeah, konke kuphuma emgodini lapho. Kulungile u-A wesibili ubani onalelo na elesithathu phakamisa isandla sakho uma ungenakuza manje ingaleso sizathu sibabiza ngamunye ngamunye singahle sibaminyanise phakathi lapha elesithathu elesine ubani onelesine elesihlanu phansi lapha nenekazi yenyuka elesithupha ikadi lomkhuleko lesithupha ngabe yileli nenekazi elisukuma lapha nencane elifake ijakhethe emhlophe na unelesithupha elesikhombisa ngezinye izikhathi bayizithulu abezo ngezinye izikhathi abakwazi ukuhamba elesikhombisa lesiyagalombili angimbonanga owelesiyagalombili esukuma ungasiphakamisa isandla sakho na kulungile elesiyagalolunye eleshumi kulungile ake silinde lapho nje umzuzu ngoba sishiywa isikhathi manje ake sibone laba umzuzu nje bambani amakhadi enu nje sizokubiza ngamunye ngamunye nabo kodwa nje hlalani emgqeni manje bangaki phakathi lapha onginalo ikhadi lomkhuleko na phamisa isandla sakho uthi ngiyagula anginalo ikhadi lomkhuleko phamisa isandla sakho siye phezulu kakhulu ukuze ngikwazi ukusibona ngiqagele umacala onke manje bukani ngifuna ukukhuluma kini umzuzwana nje besalayini kwakukhona owesifazane sithi ebhayibhelini wayengenalo ikhadi lomkhuleko naye futhi kodwa wayenokukholwa futhi ngakho wathi uma ngingathinta ingubo yakhe ngizosinda bangaki oyaziyo indaba na impela futhi ngenkathi ethinta ingubo yakhe waphenduka wayesethi ubani ongithintile na awu uPetro wayecabanga ukuthi lokho kwakuzwakala kuluhlobo oluthi alufane noluphathelene nengqondo wathi ngani wonke umuntu uyakuthinta uthi ubani ongithintile ngani abazi ukucabanga kahle kakhulu ngawe uma wathi kodwa ngiyabona ngiphele amandla aphuma kuye uthi waphenduka wayesebuka phezu kwezethameli zakhe waze wamthola lowo wesifazane wayesesho kuye ukuthi umopho wakhe ukukhola kwakhe kwakumphilisile bangaki owaziyo ukuthi lokho kuyiqiniso na manje ngabe sengiqedile ukuthi nguyena izolo namuhla naphakade na ngabe iBhayibheli liyasho ukuthi ungumpristi omkhulu onokuzwelana nobuthaka Taka bethu na kunjalo na manje ke ubengenza kanjani namhlanje na ubengenza ngokufanayo nje ngoba enza izolo kunjalo na manje khumbulani nisengamthinta niyabo emibhalo ngeqambe amanga niyabo manje into kuphela engekho lapha ngomzimba wakhe obonakalayo kodwa nina ungumvini futhi nina niyigatsha niyabo lokho yi niyigatsha nguwe owenzayo wena nami senza ndawonye manje akunandaba ukuthi ubengangithoba kangakanani kuzofanele akugcobe nawe yabo isizathu kuzofanele kube yikho kokubili isithombe esinegative nesithombe sangempela ukwenza ukukhanya ngakho manje ufanele ukukholwe futhi manje wena ongenalo ikhadi lomkhuleko bekaphezulu nje ngapha bese uthi Nkosi Jesu leyo ndoda ayingazi yinye kuphela into eqinisile ayingazi kodwa ngiphethwe into ethize futhi mayiphenduke futhi ingitshele ngakho njengoba uJesu enza lapho futhi ngiyazi ayingazi ngakho ufanele kube nguwe ngakho manje ke ngizokukholwa ningakwenza lokho na nizokukholwa lokho na kulungile kulekani nje manje ngizothatha lokho kubukeka sengathi lefoni ikakhulu ilungile ibethi kuba uhlobo oluphila ayo kakhudlwana kunaphambilini manje bazalwane leli ivangeli enilishumayelayo niyabo futhi ningikhulekele manje wonke umuntu nje akahloniphe ngokuzithoba ngakho konke eningakwenza futhi nibuke ngapha futhi ikholwa ngayo yonke inhliziyo yenu kholwani nje wonke nje yonke into ekini kholwani futhi ingangabazi nakancane manje nanti ninikazi limi lapha njengoba ukuthi silona nami sizihambi komunye nomunye angilazi futhi wangibona kanye na kuphi e clear water kwakunini lokho na ya St. Petersburg ya ngike ngaba St. Petersburg sekube iminyaka embalwa edlule awu manje mhlawumpe uhlezi lapho ebethameleni noma into efana naleyo lokho yi bengingeke ngikwazi uyazi noma ngazi lutho ngawe ngakho manje lapha ngikhuluma kuwe bekungafana nje nenkosi yethu nalowo wesifazane ebonana emthonjeni ngaleso sikhathi niyabo futhi wakhuluma kuye umzizwana nje ukuthola ukuthi hayi kuphi inkathazo yakhe futhi wayithola ngoba uyabo wayengumuntu futhi wayenokuphila umoya futhi wayengunkulunkulu futhi wayenomoya kaNkulunkulu wawukuye futhi kwakukhona okwakungalungile kulowo wesifazane nobaba omkhombisa ukuthi lokho kwakuyini niyazi wathi akenzanga lutho aze akhonjiswe ngubaba kuqala niyazi lowo nguJohane ongcwele wesihlanu eleshumi nesishiyagalolunye kunjalo mfowethu na wathi ngihayi hayi lokho akubonile wayefanele akubone kuqala uJesu wazange enze neyodwa into wazi wabona umbono kuqala bangaki oziyo ukuthi lokho kuqinisile na uJohane ongcwele wesihlanu eleshumi nesishiyagalolunye angenzi lutho aze ubaba ngibone ubaba ekwenza kuqala niyabo manje uma manje kusobala angisuye nawe awusuye kodwa kuselokhu kunguNkulunkulu ofanayo uyabo futhi silapha sibonana ngenhloso manje lona wesifazane lapha njengoba ningaqonda asazani iminyaka eminingana edlule wayehlezi lapho ezethamelini njengoba undlalo kulobusuku ngenkathi ngise St. Petersburg usho njalo emhlanganweni anginandlela uyisihambi uqobo kimi angazi lutho ngaye nobaba wasezulwini uyakwazi lokho kodwa manje ulapha ngenye imbangela angahle ukuba uze ngomunye umuntu inkathazo yezezimali inkathazo yezasekhaya angahle ukuba uyagula uqobo lwakhe angahle ukuba umele omunye umuntu angazi ukuthi uze ngani lapha nabo ungowesifazane nje manje ukuba ke ubegula futhi ngibe njengomfowethu othumile umfowethu ora Robert futhi abeke izandla phezukwakhe athi inkosi iyakuphilisa futhi iyakusindisa futhi uhambe ukukholo lokho kulungile lokho nje lowo ngumbhalo futhi uma ukukholiwe ubuzosinda uyabo kodwa uyabo lewe inkonzo kamfowethu Robert leya kusiye yami uyabo manje lokho kukwelinye igumi elilowadwa phezulu lapha esikhatheni sokuphela manje wayini uJesu na onguyena izolo namuhla naphakade manje ukuba ubemi lapha efake lesudu engiyifakile angipha yona manje uma owefazane egula ubengamphilisa na zophelelani manje zophelelani Qabo ubengeke akwenze usevele kwenzile niyabo yalinyazo ngeziphambeko zethu nemivimbo yayo siphilisiwe thina usevele kwenzile into kuphela abengayenza bekungaba nje ngokuzikhomba yena uQobo kuye kunjalo futhi akwazise ukuthi uvukile kwabafileyo futhi uyaphila futhi manje lokho ubezo zikhomba yena uQobo futhi indlela kuphela abengakwenza ngayo bekungaba njengoba wayenjalo ngale nkathi ubeyaba ngumprofeti kunjalo na manje mina bekungebe yimi ngoba angazi lutho ngakho lokho uyangikhipha kodwa bekuzoba nguye ngakho uma sigatsha futhi yena ungumveni uthumela umoya wakhe phakathi kimi ukungazisa ukuthize ngawe noma ukuthize okufunayo obuyikho oyikho noma oyoba yikho noma into ethize enye uzokwazi ukuthi ngabe kuyiqiniso noma cha uma sekuvele kwenzekile ngakho lokho bekufanele kukwenze ubone ngempela ukuthi uyaphila futhi unathi namhlanje uyabo lokho bekungakwenza ukholo ukuba ubengakwenza na manje phakamisani izandla zenu ngifuna ukwazi ngakho thembisana uNkulunkulu bekungangenza ngikholwe uyabo ukuthi ukhona uyabo manje kade ngikhuluma ngaye enguyeni izolo namuhla naphakade manje ngabe unguye ngabe uyaphila na yile yonto ngabe ulapha na Sinemezile futhi sizezwa into ethize njengokuthi nje uma umuntu wayengakaze abe nokubona futhi waphuma wahamba futhi wezwa ilanga ubengeke azi ukuthi laliyini kwakuyinto eyayifudumele kodwa ukuba ubengabona ubengabona ukuthi kwakuyini ubengathi ilanga lelo yini ilanga na komunye umuntu engakaze abone mhlawumbe lokhu akekho owake waba nomuzwa wokubona ngaphambili manje lokhu ngikubona kusithekile nento ebeni dumisa futhi nithokoza ngayo nansi izibonakalisa uqobolwayo futhi niyabona ukuthi ini niyabo manje nansi naleli bibhayibheli libekwe lapha nalesikhejane esikade sabafowethu lapha nasemacaleni onke sobabili sizihambi manje kwangathi inkosi uJesu ngembula manje ukuphilisa noma ukumnika lokho akufunayo ukuba bekuyimali ibizo baphansi impela ngoba anginayo eningi kakhulu kodwa bengingakwenza bengingenza okwedlula konke engingakwenza kodwa manje ukuphilisa bengingekwenze niyabo bekungadingeka kuvele kuye kodwa manje uma ezongitshela into ethize ngawe futhi uyazi angazi lutho futhi ukuba ubezongitshela ukuthi izi ngawe bekungandisa ukholo lwakho bekungeke yini kukwenze ukholwe ukuthi ulapha namanje kwangathi angakwenza egameni lika Jesu Christ ngithatha yonke imimoya ephakathi lapha ibe phansi kokulawula kwami manje ukunikeza ubufakazi kulelizwi likaNkulunkulu nje nge ibani ngabakhulekayo manje niyabo wena uthi ubulindeni mfowethu Branham na bangaki abake babona isithombe salokho kukhanya na yilokho a nakho khona lapha manje kukhona lapha manje manje ubengeke azifihla owesifazane uma ubengakuzama ubengeke akwenza manje ungumuntu umuhle akananto yokuba akhathazeke ngayo unokuzo into ethize yenzeka futhi kodwa okufunwa ngowesifazane unesimo sokukhubazeka esiza phezu kwakhe isifo samathambo esiza phezu kwesifazane kunjalo yilokho uyabo ya khamisa isandla sakho uma lelo uyiqinise uma kuyisifo samathambo manje uyangikholwa ngingakutshela ukuthi isifo samathambo sikulimaza kuphi kabi kakhulu na sisemathanjeni akho kunjalo futhi unenye into engalungile kuwe uyakholwa ukuthi uNkulunkulu angangitshela ukuthi lokho kuyini na unethumba yebo mnumzane kunjalo phakamisa isandla sakho uyakholwa ukuthi uNkulunkulu angangitshela ukuthi lelo likuphi na lisebeleni kunjalo uvayizelisa isandla sakho kanje manje uyabo nguyena izolo namuhla naphakade manje uyakholwa ngayo yonke inhliziyo yakho na qhubeka futhi ngeke kuhlupha ke hamba nje ukholwe ngayo yonke inhliziyo yakho ilokho kuphela nje ofanele ukwenze uyabo hamba futhi ukholwe uyabo manje lokho uyabo angimazi owesifazane manje uyazi sekuyisikhathi esithi kangakanani ngikhuluma kuwe kwedlule emizuzwini ngamashumi amane ngiphela amandla kakhulu khona manje kulokho kunoma benginjalo kukho konke ukukhuluma uyabo manje nathi ninikazi sizihambe umunye kumunye ngiyethemba asazani kodwa uNkulunkulu usazi sobabili manje uma uJesu ezongitshela ukuthi ize ngawe owaziyo wena ukuthi angazi lokho bekungakusiza ukuba ube nokukholwa kulokho ozokucela na bekungazisiza izethameli manje na uyabo manje khumbula bethembisa lokhu inkundla ihlelwe eSodoma impela ubona iSodoma ubona uBilly Graham yonke into indlela nje manje ibhekisisa iqembu likaAbraham enhla lapha uyabo inzalo yobukhosi kaAbraham ngokuba ngabafileyo kuKristu siyinzalo kaAbraham kunjalo bazalwane sonke yithumba kunjalo ukuhlinzwa akusizi lutho futhi ufuna unenkathazo ngalo ngaso sonke isikhathi uyakholwa ukuthi lizosuka kuwe manje na kulungile uNkulunkulu akubusise njengoba ukholiwe kuzoba kanjalo kuwe kulungile yiba nokukholwa nje manje ungangabazi uyabo yiba nokukholwa nenekazi kulungile olandelayo nakho kuhamba uyabo manje woza uyisiguli esilandelayo manje sizihambi omunye komunye munye singaba angaze ngikubone phambilini nje uyi awukaze ungibone empilweni yakho nami angaze ngikubone empilweni yami singabantu ababili nje ababonanile manje yini le isiphiwo yabo isiphiwo sisinye into efana nenduku noma inkemba osika ngayo nezinto isiphiwo siyindlela ukuba uzithethise wena endleleni yabo uvele nje ngifanele ngizithethise mina endleleni bese ke umoya ongcwele uya uyengamela yabo akusikho lokho okuthathayo bese wenza okuthize ngaso siyisiphiwo sokuba uzithethise wena endleleni khona ke uNkulunkulu uyakusebenzisa uyabo emva kuba usuzithole wena njengencane nje ungeke wasichaza ngoba ungeke wamchaza uNkulunkulu siyamkhola uNkulunkulu asimchaze singeke wazi uNkulunkulu ngokukholwa futhi hayi ngesayense noma ngayiphi enye indlela awumfakazisi ngokwesayense uyamkholwa nje ungeke wafakazisa ukuthi uthando lwini ungeke wafakazisa ukuthi ukujabula kuyini zonke izikhali zikaNkulunkulu uthando ukujabula ukuthula ukubekezela bumnene bubele ukukhuthazela konke lokho kungaphezu kwemvelo yabo ungeke wakufakazisa kodwa uyazi ukuthi unakho yabo ilokho ke ngakho ukwazi wena uqobo inenekazi likhathazeke kakhulu ngempela linento engalungile emlonyeni walo ngaphakathi emlonyeni walo kunjalo uma lokho kunjalo phakamisa isandla sakho futhi ngokomdlavuza uyawesaba kunjalo manje wena uthi ukagelile lokho angikagelanga nakho awuzikageli lezo zinto buka lapha futhi ungumuntu okahle kakhulu ikhona ke into eyenzeke kuwe kodwa nje lapha uke waba nengozi yemoto futhi awukwazi ube nayo na uma lokho kunjalo phakamisa isandla sakho lokho uyabona manje bengingeke ngikwazi lokho kulungile ke hamba ke uthokoza mkholo nje uNkulunkulu amen ngikholwa ukhoza manje uyakholwa niyakholwa na manje nina khona lapho kalani nje nikholwa ngayo yonke inhliziyo yenu ningangabazi kodwa kholwani onke amazwi ukuthi ayiqinise niyabo lo nguye lewe inkosi yenu iphakathi kwenu ngo yakukholwa lokho khona lapho na manje siziyambi omunye komunye ngiyethemba angikwazi nawe awungazi awu lokho kuhle manje lokho kukwenza ukuze angikaze ngibe lapha ngaphambilini niyazi silapha nje edolobheni futhi usesidingweni kumbe noma ngabe kuyini uyakhola ukuthi uNkulunkulu angangitshela isidingo sakho kumbe noma ngabe kuyini na kuzongikhola akusikho kwakho uqobo kungokomunye umuntu kunjalo lowo ngumzukulu nalowo mzukulu uthi ukuba nokulibala kunjalo impela kukwenye indawo akusikho lapha into njengeNew Mexico noma okunye kuseNew Mexico kulapho ke hamba kholwa manje ngayo yonke inhliziyo yakho sizihambi omunye komunye thina ukubonana kwethu kokuqala kodwa kulungile indoda ihlezi khona lapho nento yayo kanje ibuka uphethwe inkathazo yisisi mnumzane kunjalo ubuhlezi lapho mangayo ukuthi lokho kuze kwenziwa kanjani lokho ekungenjalo na futhi ucabanga ngesisu sakho uqobo uma lokho kunjalo phakamisa isandla sakho angiyazi indoda angazi ngiyibone empilweni yami kulungile unenjwayelo ofuna kuyiyeka ukubhema uyafuna ukuyeka lokho kubhema na ilokho kubangela isisu sakho uma ubhema osikilethi injimbilili iyehla iphosa isisu sakho ekudlikizeni ngaze ngiyibone indoda empilweni yami futhi nanto manje sokuma umalelo kuyiqiniso mnumzane ngiyabachitha osikilethi kuwe egameni likaJesu Kristu hamba futhi usinde manje angaze ngiyibone empilweni yami ithinteni na ithinte inkosi kambe ininikazi elihlezi eceleni kwakho lapho othandekayo linenkathazo nalo kunjalo uyafuna iphele inkathazo yesisu sakho nenekazi na uyabo umoya wosuku lokugcina awukuboni lokho kukhanya kulenga khona ngapha ngakubo na kunjalo kulongile kunjalo manje hamba ukholo ukugula bakho kwemizwa kuzosuka kuwe futhi ilokho okubangele inkathazo yesisu sakho kunjalo kholwa ngayo yonke inhliziyo yakho manje kulungile kambe kunelinye inikazi inhlezi lapho eceleni kwakho inesimo esikhulisa nayo uma lokho kunjalo sokumane nekazi kunjalo yima ngezinyawo zakho futhi ukuvume futhi kulungile yakholwa ukuthi uNkulunkulu uzokususa kuwe na khona ke ungaba nakho okucelayo manje angaze ngibabone empilweni yami futhi yilokho impela okuyikho bathi inteni na bathi te umpriest omkhulu bona kuzulana nokuthakathaka babo noma ubani owenu khona lapho kholwane into efanayo kholwane nje othlezi lapho indoda ayifuna umbabhatizi kwamoya ongcwele izingela umsebenzi futhi uyakholwa ukuthi uNkulunkulu uzokupha umoya ongcwele futhi akuphe umsebenzi na manje phakamisa isandla sakho khona lapha uhlezi khona lapho ugqoke iyembe elimhlophe kulungile angikaze ngiyibone empilweni yami kodwa kuyilokho impela ebicabanga ngakho uma lokho kunjalo vayizelisa isandla sakho kanje Manje uboni na izwi kaNkulunkulu ehlulela imicabango nezizinto zenhliziyo uJesu Kristu nguyena izulu namuhla naphakade lowo nguye khona lapho niyazi bekungebe yimi angikho khona lapho ngikhele ngamayadi angamashumi amabili kuyo kodwa yithinte umphithi omkhulu oh umcabango kaKristu ukhona mngane ungawuqondisisa na Ngiyaxolisa nenikazi ngifanele ngilandele nje uyazi ukudonsa okunje pho okukholwa kuqale khona lapho manje kunganzima ukuqhela kukho yabo Kulungile wena uyikholwa futhi uyakholwa ukuthi lokho kuhlizwa uzoba nakho uyakholwa ukuthi uNkulunkulu angakususa lokho kuwe ngaphambi kokuba ube nokuhlizwa na uyakukholwa futhi na futhi uyakholwa manje ukuthi bana leyo dodakazi enohlobo luthize lwemfiva ethi mulisayo noma into efana naleyo uyakholwa ukuthi uNkulunkulu uzoyiphilisa leyo mfiva ekwehlelisanayo na uyakukholwa lokho na kulungile manje hamba ubeke izandla zakho phezu kwayo futhi ukholwe ngayo yonke inhliziyo yakho noNkulunkulu uzoyiphilisa yiba nokukholwa uyafuna ukudla ukudla kwakho kwakusihlwa na yakholwa ukuthi sisi sakho sizolunga na kulungile manje ke hamba udle inkosi uJesu ilapha kulungile woza letha nenekazi yiba nokukholwa ungangabazi woza nenekazi yakholwa ukuthi uNkulunkulu angasiphilisa leso sifo sikashukela akusindise na ngayo yonke inhliziyo yakho yakukholwa na kulungile manje ke hamba ke thokoze futhi uthi ngiyakubonga Nkosi Jesu ngayo yonke inhliziyo yakho uNkulunkulu angayiphilisa inkathazo yakho yeqolo akusindise yakukholwa lokho na kulungile hamba ke nje uthi ngiyakubonga Nkosi Jesu ngayo yonke inhliziyo ufanele ukholwe uwaze nenekazi usemusha kodwa ufakalula ngenkathazo yenhliziyo kodwa uyakholwa ukuthi uNkulunkulu angayiphilisa inhliziyo yakho na manje ke hamba ke uthokoza ubonga inkosi uJesu futhi ukholwa ngayo yonke inhliziyo yakho kulungile woza mnumzane uthole ukuba novalo ukunika isilonda emgudwini wokudla isifini sakho hamba udle ukudla kwakho kwakusihlwa uJesu yakusindisa kholwa ngayo yonke inhliziyo yakho yakukholwa na yakholwa ukuthi uNkulunkulu angasiphilisa leso sifuba somwena uhlezi khona lapho ungibuka ufake izibuko encane ingubo esikoshi nenekazi uyakholwa uhlezi egcineni lapho na uyakholwa ukuthi uNkulunkulu uzosinakekela isifo sofuba naphakamisa isandla sakho uma ukukholwa kulungile uzokuphilisa ucabangani ngalokho uhlezi emva kwalo ngo nomzane na uyakholwa ukuthi ungakugwema lokho kuhlinzwa kwethumba na uyakholwa ukuthi uNkulunkulu uzolisusa lelo thumba futhi akuphilisi akuphilisi ethumbeni na uyakukholwa lokho na kulungile mnumzane ungaba nakho okwakho futhi uyabo kulungile uma ubungaba nokukholwa nje futhi ungangabazi uNkulunkulu impela uzokwenza amen bangaki okholwayo khona lapho ngayo yonke inhliziyo yenu manje ukuthi uyena izolo namuhla naphakade na niyakholwa ukuthi lo nguJesu ovukileyo na manje noma imuphi wenu uyazi ukuthi bekingena ukwenza lokho angazi lutho ngani nonke kodwa yena uyazi manje iBhayibheli futhi liyakusho lokhu bangaki kini ongamakholwa na phakamisa isandla sakho manje uJesu wathi amazwi akhe ukugcina kule ibandla lapho esehamba hambani ezweni lonke futhi nishumayele ivangeli kukho konke okudaliweyo okholwayo obhathizwe uyakusindiswa ongakholwayo uyakulahlwa nezibonakaliso ziyakubalandela abakholwayo uma bebeka izandla zabo phezu kwabagulayo baya kusinda niyakukholwa lokho na manje nizongenzela into ethizeke na manje bekani izandla zenu phezu komunye nomunye ningenzi lutho nje kodwa nje ubeke isandla sakho phezu komunye ohlezi eceleni kwakho nijike nje kanjalo nakho ke thinta nje isandla somunye nomunye kulungile ngifuna kunibuzo umbuzo ngifuna ningibuke khumbulani njengokugcilile njengoba umbhalo usho lokhu uAbrahama akazange abone nesisodwa esinye futhi isibonakaliso umntwana waze wabakhona leso isibonakaliso sokugcina uAbrahama asibonayo kunesibonakaliso njalo ake ngintshele bandla nasi senu sokugcina ukubonakala kwendodana kuzoba masinyane impela ngehora ngenkathi ningacabangi liyohlwithwa abantu bayaqhubeka ngqobe shumayela ecabanga ukuthi bathola ukusindiswa nayo yonke into iyoba njengoba kwakunjalo nje ekufikeni kukaJohane bonke bayaqhubeka ngqo sebevele basedlulile isikhathi sesihambile kunoma sicabanga manje izandla zenu nizibeke phezu komunye nomunye futhi nibone into ethize uJesu ayethembisa ngalolu izinsuku zokugcina wayezoyenza futhi nangu usejike ngqo futhi wenze khona impela akusho manje wena ukuthi uyikholwa ngiyakukholwa lokho manje izandla zenu nizibeke phezu komunye nobukhona bakhe bulapha manje lowo nguye ngibona indoda nje isindiswa ngayo leyo nkathi nje nezandla zayo zibekwe phezu komunye umuntu niyabo kuyilokho nje obebufanele bukwenze kodwa niyabo kufika esikhatheni lapho kusekhona unyaka webandla laseLaodikeya uma kwakungesikhathi semvuselelo kuyakhanyisa nje futhi kuhamba kanjalo kodwa niyabo kufika ngenkathi ekhahlelwa ekhishwa ebandleni niyakhumbula ngolunye usuku ngenkathi lokho kuzamazama komhlaba na niyakhumbula unyaka webandla laseLaodikeya na ungaphandle kwebandla engqongqotha ezama ukuba angene niyabo uvela lapho ke niyabo uzama ukubuya ufuna ukuzikhomba yena uqobo kini ngomkhuleko wenu manje ungazikhulekeli wena uqobo khulekela lowo obeke izandla zakho phezu kwakhe ngoba bakhulekela wena niyabo futhi manje ke kholwa ngawe yonke inhliziyo yakho khuleka nje ngendlela owenza ngayo ebandleni lakho uma ukhuleka kakhulu khuleka kakhulu khuleka ngaphakathi kuwe khuleka ngaphakathi kuwe noma ngabe yiphi indlela owenza ngayo ebandleni lakho khuleka
futhi uthi inkosi Jesu ngiqinisekile ukuthi ngisebukhoneni bakho manje inkosi Jesu omkhulu ovuka kwabafileyo futhi uzikhombe yena uqobo khona lapha kuleli holo phansi le lapha futhi hey kusondele noma eTampa eFlorida
ngiphansi le lapha futhi wena ulapha kuleli holo kulobusuku nanomoya owawunawo kuwe ngenkathi ulapha wawubuyisela phakathi kwethu futhi sibone ukukholwa kwethu uqobo noma umfowethu Branham nokukholwa ngesiphiwo esikhonziswa kuye azalwa naso futhi lapha wayenokukholwa okuma lapho futhi aziphose adede kukho konke engazi namunye wethu futhi uyangena wase esebenzisa isiphiwo ngoba uyaziphumuza nje uqobo lwakhe futhi wena wasisebenzisa nakho bekukhona abantu phezulu lapho emsamo khona lapho ezethamelini izihambi uqobo futhi yabonakalisa izwi likaNkulunkulu liyabonakaliswa wazi ukuthi uyizwi onguyena izolo namuhla naphakade nakho lapha okhona futhi ngikholwa kuwe futhi ngibeke izandla zami phezu komuwe futhi babeke izandla zabo phezu kwami manje mukhona obukhulu bukaKristu phelisa lo muntu futhi ngizonikhulekela nonke manje khulekelanani njengoba nginikhulekela nonke futhi nizophiliswa nonke khona manje wonke ozokukholwa baba wasezulwini njengaleli qembu labantu lapha kulobusuku futhi siyabonga ngobukhona bakho Nkosi okufakazisayo kithi ukuthi inkolo yethu yobuKristu iqinisile inkolo kaMohammed kaBuddha nazo zonke zazo zifile futhi zisethuneni kodwa sinethuna elingenalutho noKristu ophilayo olapha nathi kulobusuku ezikhomba yena uqobo umuntu kaMoya ongcwele uhamba ngathi futhi ukhombisa ukuthi uyizwi laleli hora uyizwi ukwenza lezi zithembiso laleli hora ziphile futhi uma engenza isithembiso esikhonjiwe ukuzikhomba yena uqobo uzosigcina ngempela kakhulu kangakanani isithembiso sakhe sokuphilisa esibone kwenziwa iminyaka. Buka lezo zandla zamakholwa Nkosi zibekwe phezu komunye nomunye. Nginikele lo mkhuleko esikhundleni sabo Nkosi ukuthi ngamunye wabo uzophiliswa. Siphe khona kwangathi amandla kaJesu Kristu angaduduleka angene kubo bonke, futhi kwangathi ukukholwa kungafika ukuba bakwazi ukukhabo, kwangathi bangemazi ngisho nalowo muntu ukuthi ungubani ababeke izandla phezu kwabo. Kodwa siyazi ukuthi wena ulapha, futhi sithinta wena ngokukholwa kwethu. Sathane, egameni likaJesu Kristu ziyeke lezi zethameli, phuma kulaba bantu ukuze bakwazi ukuhamba futhi bakhululeke egameni likaJesu Kristu. Amen. Kulungile mfowethu. Bangaki kini manje abakholwayo ngayo yonke inhliziyo yenu ukuthi uJesu Kristu uyanisindisa naso kumani nime ngezinyawo zenu nithi ngiyakholwa. Kulungile manje umkhuleko wokukholwa ukhulekiwe. Kuyamangalisa, kuhle. UNkulunkulu anibusise. Lokho kuya kucazulula. Amen. Manje bangaki nezandla zenu zilengela phansi kanje abangakholelwanga kuKristu futhi abangakaze bamemukele njengomsindisi wenu, futhi ungathanda nje ukuphakamisa izandla zakho kuye na uthi ebukhoneni bakho Nkosi uNkulunkulu ofanayo engimkholwayo uyongihlulela ngosuku lokwahlulelwa. Ulapha esimweni sikamoya ongcwele, mina manje ngizokwemukela wena njengomsindisi wami. Phakamisa isandla sakho uthi ngizokwenza. Ya, uNkulunkulu anibusise. UNkulunkulu anibusise. UNkulunkulu akubusise wena, wena omunye, wena uNkulunkulu akubusise. Uyamangalisa lapho uNkulunkulu akubusise. Omunye, ngizophakamisa izandla zami ngifuna manje ukumemukela eselapha ngisebukhoneni bakhe. Awusoze nhlobo wasondela kakhudlwana uze umbone ubuso nobuso, ngoba lapha zonke izimilo zakhe zezimo sikhonjwa khona lapha manje ukuphilisa abagulayo nokwazi impihlo yenhliziyo. Uyizwi laleli hora, niyakukholwa lokho na? Phakamisani izandla zenu manje. Omunye futhi, omunye futhi manje ufuna ukumemukela umsindisi, phakamisa izandla zakho ziphakame phezulu le manje ukuze sikwazi ukusibona. Kulungile. UNkulunkulu akubusise. Kuhle. Abanye ngiqagele abayisishiyagalombili noma ishumi nanhlanu ukwenzile manje. Khothamisani amakhanda enu khona manje, sisabakhulekela ngamunye uma ume eduze kwalabo abaphakamise izandla zabo. Omunye umKristu babeke izandla zabo phezu kwabo. Omunye wabelusi akeze lapha uma ungakwazi masinyane. Ngizoba nomunye wabelusi ozonikela umkhuleko wenu manje okwaleyo miphefumulo manje ophakamile nje.